The sermon, Hebrews chapter 1, was delivered on Wednesday evening, August 21, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ulalikuwa ahebri mutu woyamba unaperekedwa lachitatu madzulo, August 21, 1957, ku Branham Tabernacle, mu Jeffersonville, Indiana, USA.
To give a little, I think there's nothing better to me than just the word. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God.
Ndipo kuti ndipereke pangono, ine ndikuganiza kuti palibe china chabwinoko kwa ine, kuposa mauoka. Chikulupiriro chimadza pakumva ndikumva mawu a Mulungu.
On Wednesdays and maybe on Sundays, one of the services of Sunday, giving a pastor just a little rest, which is very deserving of it, and thought maybe we would just take a book in the Bible. We used to do that and sometimes stay a year on it.
Lachitatu ndi mwina mwake la Mulungu. Umodzi wa utumiki wa la Mulungu powapatsa busa kupuma kwa pang'ono pokha chomwe iwo ali woyeneledwa iko. Ndipo ndimaganiza kuti ife tingotenga buku mu Baibulo. Ife tinkachita izo. Ndipo nthawi zina kukhala chaka pa izo.
I remember one time we stayed a solid year on the book of Revelation. But oh my, the things that we learned and how wonderful it was.
Ine ndikukumbukira nthawi ina. Ife tinakhala chaka cha thunthu pa buku la chivumbuluso. Koma, oh my, zinthu zomwe ife tinaphunzira ndi momwe izo zinalili zodabwitsa.
Then we went back and got the book of Daniel or the book of Genesis or Exodus and just take it chapter by chapter. And it just ties the entire Bible together. Oh, I just love that.
Ndiye ife tinabwelela mbuyo, ndipo tinatenga buku la Daniel, kapena buku la Genesis, kapena Exodo, ndipo tinkango zitenga izo, mutu ndi mutu, ndipo izo zinkango lumikiza, Bible lonseli palimodzi. Oh, ine, ndimango zikonda izo.
Later on, we'll have to get the, if the Lord continues to bless and we go on, we'll get into some real deep things in here, real deep, and we'll just go from place to place through the scripture with it.
Kenako ntsogolo pang'ono, ife tidzayenera kuti tidzatenge, ngati Ambuye apitirira kutidalitsa, ndipo ife nkumapitirira. Ife tidzalowa mu zinthu zina zakuya kweni kweni mkati umu, zakuya kweni kweni. Ndipo ife tizingopita kuchokera pamalo kupita kumalo kudutsa mu malemba ndizo.
And I like to make scripture compare with scripture. That's the way it must be. It's just one great beautiful picture.
Ndipo ine ndimakonda kulipanga lemba kufanana ndi lemba. Ndimo mwezo ziyenera kuti zizikhalira. Ndi chithunzi chimodzi chokha chachikulu chokongola.
And in this book that we're studying, we're going to get in salvation and divine healing and miracles and mercies and all everything.
Amen.
Here.
Ndipo mu buku ili lomwe ife tikuliphunzira, ife tilowa mu chipulumutso ndi machiliso a uzimu ndi zozizwisa ndi zifundo ndipo chilichonse chikubwera mkati umu.
And maybe when I get to a place where I have to get to the meetings, I never know just when I'm going to be to a meeting, called to a meeting, because I don't have anything set until I just feel led to do a certain thing. And that may be before in the morning, I may fly to California, up to Maine or somewhere, just where he would call me.
Ndipo mwina mwake, pamene ine nditi ndidzafike pamalo, pomwe ine ndidzayenera kuti ndidzafike kumisonkhano. Ine sindili kudziwa konse basi kuti ndiliti pomwe ine nditi ndidzakhale ndili kunsonkhano. Kuitanidwira kunsonkhano. Chifukwa ine sindimakhala ndi chilichonse chokhazikitsidwa mpaka ine basi nditamverera kusogozedwa kuti ndichite chinthu china chake. Ndipo izo mwina mwake usanafike mmawa ine ndikhoza kuwuluka kupita ku California mpaka ku Maine kapena kwina kwake basi kumene iye angandiyitanire ine.
That's the reason I don't set great long itineraries because I can't do that. My ministry is not cut out that way. And it's just different.
Ndi chifukwa chake ine sindimakonza maulendo akulu atali. Chifukwa ine sindingakhoze kuchita izo. Utumiki wanga sunapangidwe mwanjira imeneyo. Ndipo iwo wangokhala wosiyana.
And now I come home just for a little rest. I lost 20 pounds in this last meeting. And Brother Mercer and Brother Gold was up a while ago and said, Brother Branham, I noticed what you do. You put your whole heart into it.
Ndipo tsopano ine ndimabwela ku nyumba kuti ndizangopuma pang'ono. Ine ndataya mapaundi 20 mu msonkhano watha uwu. Ndipo mbale Mesia ndi mbale Godi anali uko kanthawi kapitako. Ndipo anati mbale Branham, ine ndazindikira zomwe inu mumachita. Inu mumayika mtima wanu wonse mu izo.
I said, that's the only way you can do a right kind of a job for the Lord is put everything you've got right to the forefront for Christ. All your strength, all your soul, all your heart, all your mind, everything that you got.
Ine ndinati, ndi njira yokha yomwe iwe ungakhoze kuchitira mtundu wa ntchito yabwino kwa Ambuye. Ndikuyika chilichonse chomwe uli nacho kutsogolo komwe kwa Khristu. Mphamvu zako zonse, solo yako yonse, mtima wako wonse, malingaliro ako wonse, chilichonse chomwe iwe uli nacho.
When you're doing anything, do it right or don't do it at all. See, just leave it alone. If you're going to be a Christian, put everything that you've got to Christ. That's your time, your talent, your everything.
Pamene iwe ukuchita chilichonse, uzichichita icho molondola kapena usati uchichite konse icho. Mukuona, ingozi siya izozoka. Inu mukati mukhale Khristu, ikani chilichonse chomwe inu muli nacho kwa Khristu. Ndicho nthawi yanu, luntha lanu, chanu chilichonse.
I just noticed in this young fellow, that's your wife, Brother Burns, isn't it? Playing and singing. There are that young couple, and it isn't a piano, neither is it an organ, but it's some kind of an instrument. They make a strum it and pick it and do something for the Lord.
Ine ndikungo muzindikira nyamata uyu. Uyo ndi mkazi wanu mbale Burns. Ndichomwecho yemwe akusewera ndikumayimba apo banja laling'ono ilo. Ndipo iyo si piano ngakhalenso silimba koma ndi mtundu wina wachimwenyemwenye. Iwo akumachikhwacha icho ndi kumakodola icho ndi kuchitira china chake kwa Ambuye.
And you could do that and sing, that's win souls. Do something, no matter if you can whistle a whistle, just do something. Just testify or do something for the kingdom of God. Whatever you got, put it to the use in God's service.
Amen.
Ngati inu mungakhoze kuchita izo, ndi kuimba, ndiko kupindula mioyo. Muzichita china chake, zilibe kanthu. Ngati inu mungakhoze kuimba muluzu chabwino, zimba ni muluzu. Muzichita china chake basi, kungochitira umboni kapena kuchitira china chake kwa ufumu wa Mulungu. Chilichonse chomwe inu muli nacho, zichika nicho mochigwirisira ntchito ya Mulungu.
Now, we're not going to try to stay very long, because I know you work, you got to get up early, and I'm going squirrel hunting every morning. I'm just telling you the truth, that's what I'm doing. That's what I come home for, is to rest a little.
Tsopano, ife sitikuyesa kuti tikhale motalika kwambiri. chifukwa ine ndikudziwa kuti inu mumagwira ntchito. Inu muyenera kuti muuke molawirira, ndipo ine ndikupita kukasaka gologolo mawa uliwonse. Ine ndikungokuuzani inu choonadi, ndichimene ine ndikuchita, ndichimene ine ndimabwerera kwathu kuti ndidzapume pang'ono.
And I'm getting up by 4 o'clock and going out in the woods and, well, hunt a little bit and go to sleep. And I'm gaining some of that weight back. So I get rested up after a while, for you, the Lord willing, and everything's fine.
Ndipo chotero ine ndikumadzuka pafupi 4 o'clock. Ndikumapita kuthengo uko ndi chabwino kusaka pang'ono pokha ndikupita kukagona. Ndipo ine ndikuonjezera kulemera kwina kunja mobwezera. Kotero ine ndikhala nditapuma. Pakapita kanthawi ngati inu Ambuye akalola, ndipo chilichonse chili bwino.
All right, now we're going to turn in your Bibles. I want you to bring your Bibles each night as you can. And somebody likes a few. Would somebody want to follow along with the readings? We got some here. We'd have some of the ushers to pass them out. Anybody want one? Well, just raise your hand.
Chabwino sopano, ife kuti mutembenuze mu mabaibulo anu. Ine ndikufuna kuti inu muzibweretsa mabaibulo anu usiku uliwonse kuti inu momwe inu mungathere. Ngati wina wake akufuna wochepa, kodi wina wake angafune kuti azitsatira limozi ndi kuwerenga uku, ife tili nawo wena apa. Ife tikanakhala ndi wena awothandizira kuti awapereke iwo. Aliyense akufuna limozi, chabwino ingokwezani dzanja lanu.
Is that right, Burns? I heard him say, what?
Conrad.
I'm getting kind of hard hearing, maybe. How did I ever get the name of Burns? I know the man's face, and I just couldn't call his name.
Ndikudabwa ngati mbale Doc, bwera kuno ndi kudzatenga mabaibulo awa, iwe wayima pafupi ndi apo, ndi mbale Burns. Ndikulondola uko Burns. Ine ndinamumva iye kuti chiyani Conrad, ine ndinamutcha iye, ine ndikukhala ngati wovutikira kumva. Mwina mwake mbale Neville, kodi ine ndinalipeza motani dzina loti Burns? Ine ndikuidziwa nkhope ya mwamunayo, ndipo ine basi sindingathe, sindimakhoza kulitchula dzina lake.
And you know, as you get a little older, I find out one thing, it's harder for me to read this Bible. And I just hate to think of having to wear glasses to read the Bible.
Ndipo inu mukudziwa pamene iwe umayamba kukula pang'ono, ine ndapeza chinthu chimodzi, ndikovuta kwa ine kuti ndiwerenge Bible ili. Ndipo ine ndikungodana nazo kuganiza za kumavala magalasi kuti ndiziwerenga Bible.
But here not long ago, I thought I was going blind. And I went over to see Sam, and Sam said, Bill, I don't know. So I'll just get you an appointment with some specialist.
Koma kuno sikale litali, ine ndinkaganiza kuti ine ndinali kuchita khungu. Ndipo ine ndinapita uko kukamuona Sam. Ndipo Sam anati, Bill, ine sindikudziwa. Anati, ine ndingokukonzerani inu kuti mukakomane ndikaswiri wina.
I went to Louisville. It must have been the will of the Lord, some famous specialist, I forget his name now. But he read my book, and he said, if you ever go back to Africa, I want to go with you.
Ine ndinapita ku Louisville. Icho chenera kuti chinali chifuniro cha Ambuye. Kaswiri wina wotchuka, ine ndayiwala dzina lake tsopano. Koma iye anali atawerenga buku langa. Ndipo iye anati, ngati inu muti mudzabwerere konse ku Africa, ine ndikufuna kuti ndidzapite nanu.
He said, and if you, them African people love you, and said, they're very superstitious, especially with a knife to go to cutting. So, said, I want to give 6 months of my life for operations of cataracts and things to in mission.
Iye anati, ndipo ngati inu, anthu aku Africa awo, amakukondani inu. ndipo anati iwo ndi azamasenga kwambiri, makamaka ndi mpeni ukati uzicheka. Chotero anati, ine ndikufuna kuti ndikapereke miyezi sikisi ya moyo wanga ku operation ya ngala ndi zinthu kwa mu mission.
And said, if we could go together and you could win favor of them like that, said, then if they had cataracts and eye works, so I'd just love to give it free of charge, 6 months of it. And I forget how long you have to wait for an appointment with him.
Ndipo anati ngati ife tingakhoze kupita limodzi, ndipo inu mukhoza kukondedwa nawo monga choncho, anati ndiye, ngati iwo atati ali ndi ng'ala ndi ntchito ya maso, anati ine ndingakonde kumakangopereka izo mwaulere miyezi sikisi ya izo. Ndipo ine ndayiwala kuti iwe umayenera kuti uyembekezere motalika bwanji kuti ukomane naye iye.
And we're sitting in a little room and it had a little red light come on back there in a dark room. Well, I could read them letters. It said 2020. I could read it either way. And he snapped it on 1515. I could read it. And put it on 1010. I could read it. So, well, there's not much wrong with your eyes.
Ndipo ife tinali titakhala mu kachipinda kakang'ono. Ndipo iko kanali kuwala kwakung'ono kofira kunayaka. Kumbuyo uko mu chipinda cha ndima. Bwanji, ine ndimakhoza kuwerenga zilembo izo. Izo zimati 2020, ine ndimakhoza kuziwerenga izo mbali iliyonse. Ndipo iye anazika izo pa 1515, ndipo ine ndimakhoza kuziwerenga izo. Ndipo anazika izo pa 1010, ndipo ine ndimakhoza kuziwerenga izo. Iye anati chabwino, palibe vuto lalikulu ndi maso anu.
So we had a little telescope. You put a little gadget back there, a little thing, you know, them old telescopes. I may remember them. You just look through them, look at pictures. Just like that.
Kotelo iye anali ndi choyang'anira patali chaching'ono. Iye anayika kachinthu kakang'ono kumbuyo kwake, kachinthu kakang'ono. Inu mukudziwa, zoyang'anira patali zakale zija. Ndiye angati akuzikumbukira konse izo. Ife tinkakonda kuyang'ana kupyolera mu izo. Poyang'ana pa zithunzi chonga ngati icho.
And he said, can you read that? I said, yes, sir. He said, read it for me. It had a whole paragraph about like that. I started reading it, he started pulling it up. I kept getting slower and slower. He got about like this. I stopped.
Ndipo iye anati, kodi inu mungakhoze kuziwerenga izo? Ine ndinati, inde bwana. Iye anati, ndiwerengereni ine izo. Izo zinali o ndime yonse, pafupi monga choncho. Ine ndinayamba, ndinawerenga izo, iye anayamba kuzikokera izo mwamba monga choncho. Ndinayamba kumachedwela chedwela. Iye anafika monga chonchi, ine ndinayima.
He said, I can tell you one thing, you're past 40. I said, yep, that's right. Long way past. He said, how have you done it?
Iye anati, ndikhoza kukuzani inu chinthu chimodzi. Inu mwadusa pa 40. Ine ndinati, eya, uko mkulondola, ndinadutsa kale izo. Iye anati, inu mwachita chotani izo.
He said, the human eye, naturally, when you get 40 years old, like your hair gets gray and so forth, the eyeball gets flat. So now if you live long enough, that'll come back again.
Iye anati, diso la umuntu mwachibadwa, pamene iwe ufika usinkhu zaka 40, monga tsitsi lako limayamba imfi ndi zina zotero. Mpira wa mdiso umayamba kupha. Anati tsopano, ngati iwe ukhala moyo utali wokwanira, awo adzabwereranso kachiwiri.
That second sight they call it, said a human being at about 40 years old, they'll actually said there's nothing wrong with your eyes. I can say a hair if it's laying on the floor, get it all from me, but get close to me.
Iye anati kupenya kwa chiwiri uko. Iwo amakutcha iko. Koma anati munthu wokhalapo wapafupi usinkhu wa zaka 40, iwo makamaka. Anati palibe chovuta chilichonse ndi maso awo. Ine ndikhoza kuliona tsitsilo ngati ilo likanakhala lili pansi. Ilo litathothoka pa ine. Koma likafika pafupi ndi ine.
And he said, now you read your Bible, said you push it away from you, said after a while your arm's not going to be long enough. You can't get out of the corner to get a hold of it.
Ndipo iye anati, tsopano inu, mukamawerenga Bible lanu, anati inu, mumalikankhira ilo kutali ndi inu. Anati, pakapita kanthawi, mkono wanu sudzakhala wotalika mokwanira. Mpaka inu simudzakhoza kufikisa iwo patali mokwanira kuti muligwire ilo.
And he made me a pair of glasses. And the bottom part, you can, it's for reading. He said, now in your pulpit, he thought I was one of these very dignified preachers, you know. And so, that the top part, just regular window glass, just regular glass. And the bottom part's got some kind of a grind in it that I can read it close, you know, like that. So, I just hate to put them on. I do.
Ndipo kotere, iye anandipangira ine maglasi. Ndipo gaola musi iwo ukoza. Ndi lowerengela. Iye anati tsopano mu guwa lanu. Iye ankaganiza kuti ine ndinali wina wa azilaliki olemekezeka wakuno. Inu mukudziwa. Ndipo kotero ananena kuti inu. Gawo lapa mwambalo ndi magalasi wamba achizolowezi. Magalasi wamba chabe. Ndipo gawo la musilo lili ndi mtundu wina wa kaperedwe mmenemo. Kuti ine ndizikoza kumawerengera izo pafupi. Inu mukudziwa. Monga choncho. Kotero ine ndimangodana nawo kuwavala iwo. Ine ndithudi.
And now in Bible teaching and I've got the New Testament tonight, so it's I got a Collins New Testament and it's got a good size print, but now when I get back to the other one I may have to go to them old buddies and kind of read through them.
Ndipo tsopano mukuphunzitsa kwa Bible. Ndipo ine ndili ndi chipangano chatsopano usikuno. Kotero ndizo. Ine ndili ndi chipangano chatsopano cha Collins. Ilo lili ndi zodindidwa za usinkhu wabwino. Koma tsopano pamene ine ndi bwerera kwa linalo, ine ndimayenera kuti ndipite kwa anzanga akale aja. Ndi kumakhala ngati kuwerenga kupyolera mwa iwo.
But whatever it is, I'm glad that I got something I can still read. And whatever I got, I'm going to give everything I can to the glory of God. Hope that he'll take that age sign away.
Koma chilichonse chomwe izo zili ndine wokondwa kuti ndili nacho china chake chomwe ine ndingakhoze kuchiwerenga. Ndipo chilichonse chomwe ine ndili nacho, ine ndizimupasa aliyense chilichonse chomwe ine ndingathe kwa ulemerero wa Mulungu. Ndikuyembekeza kuti iye achichosapo chizindikiro cha usinkhu ichi.
I can't ask him to take my age away. That's just one thing that we all got to do. We got to go through that. And I know I'm not a little boy like I used to be standing here on the platform. I'm 48 years old. Just think, two more years to be 50 years old, Brother Mike.
Ines, nigakoze kumufunse ye kuti achosepo usinkhu wangawo. Inu mukudziwa. Icho ndi chinthu chimodzi chokha chomwe ife tonse tiyenera kuchichita. Ife tiyenera kuti tiduse mwizo. Ndipo ine ndikudziwa kuti ine sindili mnyamata wang'ono monga ine ndinaliri. Ndikuima pano pansanja. Ine ndili wa usinkhu wa zaka 48. Ndipo tangoganizani. Zaka ziwiri zoonjezera ndizakhala usinkhu wa zaka 50. Mbale Mike.
Can't hardly believe it. I never knew that I was the past 20 till about 2 years ago. That's right. I couldn't believe it. And yet, I it's hard for me to believe till I look in the glass and then I know it is.
Mai, sindikakhoze kukhulupirira mkomwe izo. Ine basi. Ine sindinkadziwa kuti ine ndinali nditadutsa 20 mpaka pafupi zaka ziwiri zapitazo. Ndikokulondola. Ine basi. Ine sindikukhoza kukhulupirira izo. Ndipo komabe ine ndi kovuta kuti ine ndikhulupirire mpaka nditayang'ana pakalilole. Ndiyeno ine ndikudziwa kuti izo zili ndiye.
But just to be looking, I just feel just as good as I ever felt in my life. And I'm thankful for that too. All praise be to God.
Koma kuti ndizingoyang'ana, ine ndikungomverera kuti izi zili bwino basi monga ine ndinayamba ndamvererapo mu moyo wanga. Ndipo ndine wothokoza pa izo naponso. Matamando onse akhale kwa Mulungu.
Now we're studying the book of the Hebrews. It's one of the most deepest, richest books of the Bible. I tell you, it's a book that really will, if God permits and we just get down into this, I believe we'll find golden nuggets till we'll just shout the praises of God.
Amen.
Tsopano, ife tikuphunzira buku la Ahebri. Ilo lakhala, ilo ndi limodzi la mabuku okuya olemera kwambiri a Baibulo. Ine ndikukuwuzani inu, ndi buku lomwe liti kwenikweni lidza ngati Mulungu alola, ndipo ife tikangolowa mu izi, ine ndikukhulupirira ife tidzapezamo mibulu ya golide mpaka ife tizingomafuula matamando a Mulungu nthawi zonse.
And now, the book of Hebrews, really what it is, it's supposedly to be written by St. Paul, the greatest Bible expositor, I guess, the world's ever had outside of our Lord Jesus Christ.
Ndipo tsopano ine, buku la Hebrews, kweni kweni chomwe ilolili. Ilolili ni lakuti linalembedwa ndi Paulo woyela. Wofotokoza za Baibulo wankulu. Ine ndikulingalira dziko linayamba lakhalapo naye kunja kwa Ambuye wathu Yesu Khristu.
And Paul was a separating. Now Paul was a real Bible teacher. That is the Old Testament. That's the only book was written then called Bible.
Ndipo Paulo anali kuleganitsa. Sopano Paulo anali mphunzitsi weniweni wa Baibulo. Ilo ndi chipangano chakale. Ndilo buku lokha lomwe linali litalembedwa apo lotchedwa Baibulo.
And he was trying to show to the Hebrews, separating the Old Testament and showing the Old Testament being a shadow or a type of the new.
Ndipo iye anali kuyesera kuti asonyeze kwa Ahebri, kuleganitsa chipangano chakale ndi kusonyeza chipangano chakale pokhala mthunzi kapena choyimira chatsopano.
Right there we could strike a home line and stay 3 months right there on that one thought right there. To go right back, if we could turn in our Bibles now, of course we're on Hebrews the first chapter, but if we turn to Revelation, the 12th chapter, you'd see it perfectly again, how the shadows.
Apo pomwe ife tikoza kukuza nzere wa pachimake, ndikukhala miezi itatu apo pomwe, palingaliro limodzi ilo apo pomwe, kuti tipite mbuyo momwe, ngati ife tingakhoze kutembenuzira mu mabaibulo athu tsopano, chifukwa ife tili pa Ahebri mutu wa wane. Koma ngati ife tingatembenuzire kuchivumbuluso mutu wa 12, inu mungazione izo mwangwiro kachiwiri momwe mituzi.
If you just got your pencils and go to jot down the scriptures, in Hebrew, in Revelation 11, we find out that John on the Isle of Patmos saw a woman standing in the skies, and she had the sun at her head and the moon under her feet.
Ngati ino omwe muli ndi mapensulo anu, ndipo mukuti muzilemba malemba mu Ahebu mu chivumbuluso 11, ife tikupeza kuti Yohane pa chisumbu cha Patimo anaona mkazi atayima mu mlengalenga, ndipo iye anali ndi dzuwa pamutu pake ndi mwezi pansi pa mapazi ake.
And the woman was in travail with a child to be born. She brought forth a man child. The red dragon stood to devour the child as soon as it was born.
Ndipo mkaziyo anali mukumva kuwawa, ali ndi mwana woti abadwe. Iye anabala mwana wa mwamuna. Chinjoka chofira chinayima kuti chimulikwire mwanayo mwansanga pamene iye akanabadwa.
And the child was caught up into heaven, and the woman fled into the wilderness where she was nourished for a time and a half time, or a dividing of time.
Ndipo mwanayo anatengedwera kumwamba. Ndipo mkaziyo anatawira kuchipululu kumene iye anakadyesedwa kwa nthawi ndi theka la nthawi kapena kugawaniza kwa nthawi.
Now the woman represented the church, and the child that she brought forth was Christ. The moon under her feet was the law, the sun at her head was grace, 12 stars in her crown was the 12 apostles.
Tsopano mkaziyo ankayimira mpingo, ndipo mwana yemwe iye anamubala anali Khristu. Mwezi pansi pa mapazi ake linali lamulo, dzuwa pamutu pake chinali chisomo, nyenyezi khumi ndi ziwiri munduwira yake zinali atumwi khumi ndi awiri.
And therefore at what the 12 apostles was the glory or the crowning of the New Testament. See? For no other foundations can be laid than that which is already laid.
Amen.
See? Amen.
Ndipo apo ndi pamene pachiyani atumwi kumi ndi awiri anali ulemerero kapena kuveka nduwira kwa chipangano chatsopano. Mukuona? Pakuti palibe maziko wena angakhoze kuyikidwa kuposa awo omwe anayikidwa kale. Mukuona?
The foundations, the New Testament, the apostles, the doctrine of the apostles and so forth is the founding crown of the New Testament.
Izo maziko, chipangano cha tsopano, atumwi, chiphunziso cha atumwi ndi zina zotero ndi nduwira ya maziko a chipangano cha tsopano.
And then at the moon is a shadow of the sun. The sun just reflects its light when it's behind the earth, and the moon gives light to walk by at night.
Ndiyeno pa mwezi ndi mthunzi wa dzuwa. Dzuwa limangonyezi miritsa kuwala kwake pamene ilo lili kuseri kwa dziko lapansi. Ndipo mwezi umapereka kuwala kwake kuti tizienda nako usiku.
And what a beautiful picture we have here. Another beautiful picture. The sun represents Christ. The moon represents the church. They're just like husband and wife.
Ndipo ndi chithunzi chokongola bwanji chomwe ife tili nacho apa. Chithunzi china chokongola. Dzuwa limayimira Khristu, mwezi umayimira mpingo. Izo zangokhala ngati mwamuna ndi mkazake.
And in the absence of Christ, the church reflects the minor light, the gospel, and it's a light to walk in until the sun rises again.
Amen.
Then the church and the sun, the moon and the sun blends together.
Ndipo mukusakhalapo kwa Khristu, mpingo umanyezimirisa kuwala kwa kung'onoko uthenga. Ndipo iko ndiko kuwala kuti tiziendamo mpaka mwana atulukire kachiwiri. Ndiye mpingo ndi mwana, mwezi ndi dzuwa zikulumikizana palimodzi.
See, the moon is a part of the sun, and the church is a part of Christ. And while the absence of Christ, the church reflects his light.
Mugona, mwezi ndigawo la dzuwa, ndipo mpingo ndigawo la Khristu. Ndipo pamene Khristu palibe, mpingo umanyezimiritsa kuwala kwake.
And then as sure as we can see the moon shining, it knows the sun shining somewhere.
Amen.
And as long as the church is reflecting the light of Christ, Christ is alive somewhere. Amen. Think of it.
Ndiyeno motsimikiza monga momwe ife tingakhoze kuonera mwezi ukuwala, iwo umadziwa dzuwa likuwala kwina kwake. Ndipo utali wonse pamene mpingo ukunyezimiritsa kuwala kwa Khristu, Khristu ali moyo kwina kwake. Amen. Taganizani za izo.
Now, the law was a type of the grace. But law had no saving power in it. Law only was a law was a policeman. The policeman puts you in jail. But you see, it taken grace to get you out of jail. See?
Sobano lamulo linali choimi la chajisomu. Koma lamulo linalibe mbamvu yo pulumutsila mwailo. Lamulo linali koka, lamulo linali mpolisi. Mpolisi ama kuika ninu mundende. Koma inu mugona, izo zinatengela chisomo kuti chikutulutse ninu mundende. Mugona.
So the blood of Christ, the gospel, delivers us from sin. Law only makes us sinners. The law only said, you are a sinner. Thou shalt not steal. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not bear false witness.
Kodelo magazi a Khristu utenga amatiwombola ife kwa chimo. Lamulo limangolipanga ife kukhala ochimwa. Lamulo linangoti iwe ndi ochimwa. Iwe usati uziba. Iwe usati uzichita chigololo. Iwe usati uzichitira umboni wabodza.
See, it's a policeman that says you're wrong and you're guilty. But the gospel is a good news.
Amen.
Christ died to save us from all of our trespasses, transgressions of the law. Christ died to take us out.
Mugona, ilo ndi mundu wa upolisi. Yemwe amanena kuti ndiwe wolakwa, ndipo iwe walakwitsa. Koma utenga ndi nkhani yabwino. Khristu anafa kuti atipulumuse ife kwa zolakwisa zathu zonse, zolakwira kwa lamulo. Khristu anafa kuti atituluse ife uko.
Now, Paul, as soon as he was converted, he never consulted with any seminary, neither did he consult any ministers, but did you notice he went down into Arabia and was there 3 years in Arabia.
Tsovano Paulo, mwansanga pamene iye anatembenuzidwa, iye sana kafunsire konse kwa seminari iliyonse, ngakhalenso sana kafunsire kwa atumiki aliwonse. Koma kodi inu munazindikira, iye anapita uko mu Arabia, ndipo anali uko zaka zitatu mu Arabia.
Now, this is to my opinion, that now we got to get a background of this so we'll know how substantial it is. And the first lesson tonight, we take our background.
Tsopano, izi zili mwakulingalira kwanga kuti tsopano ife tiyenera kuti tipeze maziko a izi. Kotero ife tidziwe kufunikira kwake kwa izi. Ndipo phunziro loyambali usiku uno ife tikutenga maziko athu.
Now, Paul was such a Bible teacher because he was taught under that great all-time famous Gamaliel. And he was one of the best known of the day. That great teacher of the law and the prophets. So Paul was well schooled in those things.
Sobano Paulo anali mpunzisi wotero wa Bible. Chifukwa iye anapunzisidwa pansi pa Gamalielo wankulu. Wotchuka wa nthawi zonse uja. ndipo iye anali mmodzi mwa odziwika kwambiri atsikulo, mphunzisi wamkulu uja wa lamulo ndi aneneri. Kotero Paulo anali wophunzitsidwa bwino mu zinthu zimenezo.
And then I like him this way, this great revelation, being honest in his heart, a murderer, had consented to Stephen's death and saw Stephen's die under the rocks and clods of being stoned to death.
Ndiyeno ine ndimamukonda iye mwanjira iyi, vumbulutso lalikulu ili, pokhala wona mtima mu mtima mwake wokupha, anali atavomerezela kwa imfa ya Stefano, ndipo anamuona Stefano akufa pansi pa miyala ndi mabuluma ali kugendedwa mpaka imfa.
I think it must have got next to Paul when he saw Stephen raise his hands to heaven and said, I see the heavens open.
Amen.
And I see Jesus standing at the right hand of God. And he said, Father, lay not this charge of sin against them. And he fell asleep.
Ine ndikuganiza kuti izo ziyenera kuti zinamukhudza Paulo pamene iye anamuona Stefano akukwezela manja ake mwamba nati, ine ndikuona kumwamba kudatseguka, ine ndikumuona Yesu atayima pa dzanja la manja la Mulungu. Ndipo iye anati, Atate, musati muike chiweruzo cha tchimo ili mowatsutsa iwo. Ndipo iye anagona tulo.
Did you notice that he never died? He fell asleep. Just like, I don't believe he ever felt another rock. Just like a baby on the bosom of its mother falls asleep, Stephen fell asleep in the arms of God.
Amen.
There's something about Paul that got next to him.
Kodi inu mumazindikira izo? Iye sanafe konse. Iye anagona tulo. Monga ngati ine sindikukhulupirira kuti iye anamvelera konse mwala wina, monga ngati mwana pa chilolo cha mayi wake amagonera tulo. Stefano anagona tulo mu mikono ya Mulungu. Apo pali china chake kwa Paulo chimene chinamukhuza iye.
Then any man under conviction trying to fight it, he rolls over to the high priest and he gets some letters that I'll arrest all those people that's making all that noise and those heretics.
Ndiye iye munthu aliyense pansi pa kutsutsidwa amayesera kuti amenyane nacho icho. Iye akugubuduzikira mpaka kwa wansembe wamkulu ndikukatenga makalata wena. Anati, ine ndikawamanga anthu onsawo omwe akupanga phokoso lonse ilo ndiotengekawo.
Which is considered what we would call today some radical fanatic or something like that, making a lot of noise and causing disturbance, we'll just go down and settle it.
Omwe ankalingaliriridwa chomwe ife tingachichelero wotentheka mopitiriza wina kapena china chake chonga izo opanga phokoso lochuluka ndi kuyambisa chisokonezo. Ife tingopita uko ndikukazithesa izo.
And all this road down a little old, not a great highway like we travel, them roads in Palestine, just little trails like a cow trail through the woods, where the cattle and the sheep and the horses and the donkeys and the camels went over the hills.
Ndipo ali pa ulendo wake akupita wa ung'ono wakale, osati msewu waukulu kwambiri monga ife timayendamo, ndipo msewu iyo mu Palestina, basi tinjira tating'ono monga tinjira ta ng'ombe kodusa mitengo, kumene ng'ombe ndi nkhosa ndi akavalo ndi abulu ndi ngamira zinkapitira mmapiri.
And Paul on his road down to Damascus, about noon one day a great light shined down and struck him to the ground. No one saw it but Paul. I want you to notice that.
Ndipo Paulo ali pa ulendo wake wa ku Damasiko pafupi masana tsiku lina. Kuwala kwa kukulu kunawalira pansi ndipo kunamukandhira iye pansi. Palibe yemwe anakuona iko koma Paulo. Ine ndikufuna kuti inu muzindikire izo.
Right here, this is not personal now, but just so we're leading into this background, that you'll know that that same Jesus, now when he was here on earth, he said, I came from God, and I go back to God.
Ndipo apa pomwe, ichi si cha ine tsopano, koma basi kuti ife, tisogolele kumaziko awa, kuti inu mudziwe kuti Yesu yemwe uja. Tsopano pamene, iye anali kuno pa dziko lapansi, iye anati, ine ndinabwera kuchokera kwa Mulungu, ndipo ine ndikubwereranso kwa Mulungu.
Now, when he led the children of Israel, he was a pillar of fire. And he was made flesh, then he returned back to that same pillar of fire. And when he met Paul on the road to Damascus, he was that pillar of fire, that light. See? A great light.
Sobano, pamene ye anka watsogole la wana Israeli, iye anali lawila moto. Ndipo iye anapangidwa kukhala thupi. Ndiye iye anabwelelanso kulawila moto lomwe lija. Ndipo pamene iye anakomana ndi Paulo pa ulendo wa ku Damasiko, iye anali lawila moto lija. Kuwala kuja, maona, kuwala kwa kukulu.
Who is it that I persecute? He said, I'm Jesus who you persecute, the light. Oh, isn't he wonderful?
Ndipo Paulo anati, kodi ndi ndani uyo yemwe ine ndikumuzunza. Iye anati, ine ndine Yesu yemwe iwe ukumuzunza. Kuwala. Oh, kodi Yesu odabwitsa?
And here he is tonight, right here with us. Had his picture taken right there, the same thing.
Amen.
Pillar of fire, light, just the same as he was, same yesterday, today, and forever.
Ndipo apa yeali usiku uno, pomwe pano ndife, anajambulisa chitunzi chake apo pomwe, chintu chomwecho nani, lawila moto, kuwala, chimozi basi, monga ye anali. Yemweyo dzulo lelo ndi kwa nthawi zonse.
Now the man that was with him did not see that light. But it was there just the same. The results give the same.
Amen.
Tsopano amuna omwe anali ndi iye sana kuone kuwala uko. Koma iko kunali apo chimodzi basi. Zotsatira zimapereka zofanana.
Now, is it possible that someone could see Christ in this building and no one else see? Sure, it happened there.
Tsopano, kodi ndizoteka kuti wina wake akhoza kumuona Khristu mu chipinda chino, ndipo osakhalapo wina womuona iye? Zedi, izo zinachitika apo.
It happened also one night when Peter was in prison, and that light came into the prison. And touched Peter and walked right by the inner guards, the outer guards, walked by the gate, the main gate, and the city gate.
Amen.
Izo zinachitika naponso usiku wina, pamene Petulo anali mundende. Ndipo kuwala uko kunadza nikulowa mundende. Ndipo kunamukuza Petulo. Ndipo anaenda pafupi pomwe ndi mlonda wamkati, mlonda wakunja. Anaenda kudusa pa chipata. Chipata cha chikulu ndi chipata cha mzinda.
Peter said, I must have been dreaming, but he looked around. But the light was gone. Christ, that eternal, everlasting light. There he is.
Petro anati, ine ndiyeni lakuti ndi malota. Koma iye anayangana pozungulira. Koma kuwala kunali kutapita. Khristu. Wamuyaya uyo, kuwala kwa nthawi zonse apo iye ali.
Now on the road down, and look, another thing that we would speak of this just come in my mind, but the wise man that followed the star all the way from India, the Orient, months coming through the valleys and deserts, passed over observatories.
Sovano paulendo akupita ndipo yanganani chinthu china ngati ifetingati tiyankhule za ichi changobwera mu malingaliro anga koma amuna anzeru omwe ankasatira nyenyezi njira yonse kuchokera ku India kummawa miyezi akubwera kudusa muzigwa ndi zipululu ankadusa nyumba zoyanganira mmwamba.
And they kept the time of the night by the stars. And no historian or anyone ever mentioned of ever seeing that star but the wise man. It was just meant for them to see it.
Ndipo iwo ankasunga nthawi ya usiku ndi nyenyezi. Ndipo palibe wa zambiri ya kale kapena aliyense anayamba watchulapo zakuti anayiona nyenyeziyo konse koma amuna anzeruwo. Iyo inali yoti iwo okha ayione iyo.
So you can see things that the other fellow might not see. To you it's a reality. To him they don't understand.
Kotero inu mukhoza kuona zinthu zomwe munthu wina sangakhoze kuziona. Kwa iwe icho ndi chenicheni. Kwa iye iwo samazimvetsa.
Just like a conversion. You can be converted and enjoying the blessings of God. Just drinking in the blessings of God, and the next fellow sitting by you, don't see a thing. That's it. I just don't get it. I don't see what it's all about. Well, he's just not getting it. That's all. Where you are.
Ziringati kutembenuka ntima. Iwe ukoza kutembenuzidwa ndi kumasangalala ndi madaliso a Mulungu. Basi. Kumango mwelela mu madaliso a Mulungu. Ndipo munthu winayo atakhala pafupi ndi iwe. Ine sindikuonapo kanthu. Mugona. Ndi zimenezo. Ine basi sindikuzimvesa izo. Ine sindikuona chomwe chili cha izo zonse. Chabwino. Iye basi sakumvesa izo. Ndizo zonse. Pomwe inu muli.
Notice. Now, Paul on his road down, and as soon as this great experience happened to him. Now he wasn't satisfied. That's what makes Paul so good. Now,
zindikirani tsopano. Paulo ali pa ulendo wake akupita. Ndipo mwansanga pamene chomuchitikira chachikulu ichi. Chinachitika kwa iye. Tsopano. Iye sanali wokhutitsidwa. Ndi chimene chimamupanga Paulo kukhala wabwino kwambiri tsopano.
Our lesson tonight is not deep. It's a shallow lesson, but oh, we will get into the deep after a while.
Amen.
But this is a very shallow lesson, but it's just starting off, and what it is one thing that's exalting Jesus Christ, Paul, to begin.
Punzilo latu siku uno, sila kuya. Ilo ndi punzilo losaya, koma oh, ifedifika mwakuyamo, pakapita kanthawi. Koma ili ndi punzilo losaya kwambiri. Koma uku ndikungo yambapo. Ndipo chomwe iloliri. Ndichi nduchimozi. Ndicho kumukweza Yesu Kristu. Paulo pakuyamba nazo.
And before he would do this, Paul was a Bible scholar. And a Bible scholar will never rest his doctrine up on experiences.
Amen.
No, sir. They'll never rest their doctrine upon experience. You can have any kind of an experience, but it must be thus saith the Lord.
Amen.
Right.
Ndipo iye asanachite izi. Paulo anali sikolala wa Baibulo. Ndipo sikolala wa Baibulo sangasamilitse chiphunziso chake pa zomuchitikira. Ai bwana. Iwo sadza samilisa konse chiphunziso chawo pa chowachitikira. Inu mukhoza kukhala ndi mtundu uliwonse wa chokuchitikirani. koma icho chiyenera kukhala chili pakuti atelo Ambuye kulondola.
Now in the Old Testament, they had three different ways they could know a message. First, the law, that was just the law. Then they had a prophet, a dreamer, and they had the Urim Thummim. Now that may be a little deep.
Tsopano muchipangano chakale, anali nazo njira zitatu zosiyana, zomwe iwo ankadziwira uthenga. Yoyamba lamulo, ilo linali lamulo basi. Kenako, iwo anali naye mneneli, wolota, ndipo iwo anali nayo Urim ndi Thummim. Tsopano izo, zikhoza kukhala zakuya pang'ono.
The Urim Thummim was the breastplate that Aaron wore on his breast. In there was 12 stones, jasper, sardis, carbuncle, so forth on down. They got all 12 of the big stones that was in the breastplate, showing that he was the high priest of every tribe, the 12 tribes of Israel.
Urim Thummim inali chapa chifuwa chomwe Aaron ankavala pa chifuwa chake. Mmenemo munali miyala 12, yaspi, sadio, kalbankulo, ndina yotelo, mpaka pansi. Iwo alinayo yonse miyala 12 ya ikuluyo, yomwe inali mu chapa chifuwa, kusonyeza kuti iye anali wansembe wankulu, wafuko lililonse, mafuko 12 a Israeli.
This breastplate hung on a pillar in the church. And when a prophet prophesied, and they wanted to be sure it was right or not,
chapa chifuwa ichi chinkapachikidwa pa nsanamira mu mpingo. Ndipo pamene mneneli alosera, ndipo iwo akafuna kutsimikiza kuti zinali zolondola kapena ai.
The prophets or the dreamers stood before this Urim Thummim, and he told his dream or his vision, whatever he had saw.
Aneneli kapena olota ankaima pamaso pa Urim Thummim iyi. Ndipo iye ankanena maloto ake kapena masomphenya ake, chilichonse chomwe iye anali atachiona.
And if the sacred light, oh, do you see it? God's always dwelt in the supernatural realm. The conglomeration, those lights were just normal until this voice went forth.
Ndipo ngati kuwala kopatulikako. Oh, kodi inu mukuziona izo? Mulungu nthawi zonse wakhala mu malo azauzimu. Kuundana, kuwala uko, kunali kozoloweleka mpaka liu ili litayankhulidwapo.
And when the voice struck those stones, if it wasn't supernatural, she laid dormant. But if it was supernatural, those lights all reflected the rainbow color together. Amen.
Praise God.
Ndipo pamene liulo linkakhudza miyala iyo, ngati izo sizinali zauzimu, icho chinkangokhala matalala. Koma ngati izo zinali zauzimu, kuwala uko konse kunkanyezimirisa mitundu ya utawaleza palimodzi. Amen.
Then that was God speaking, that is my prophet.
Amen.
That dream came from me. It was according to the Urim Thummim that they judged.
Ndiye uyo anali Mulungu akuyankhula. Uyo ndi mneneli wanga. Loto ilo lachokela kwa ine. Izo zinali molingana ndi Urim Thummim momwe iwo ankaweluzira.
You remember Saul when he backslid? He said he couldn't have a dream. And the prophet Samuel was dead. And there was no way, he said, even the Urim won't even speak to me.
Mukukumbukira Saulo, pamene iye anabwelera mbuyo. Iye anati sankatha kulota loto. Ndipo mneneli Samuele anali atafa. Ndipo panali popanda njira. Iye anati ngakhale Urimu sikukhoza ngakhale kuyankhula kwa ine.
Nothing. Saul stood before the Urim and his words were dead thumps. See? God just refused him. And that Urim Thummim, that was Aaron's vindication of his priesthood. After Aaron going, Moses, the plate hung on the pillar.
Palibe, Saulo anaima pamasopa Urim. Ndipo mawu ake anali wakufa zanzi. Mugona, Mulungu ango mukana iye. Ndipo Urimu tumimu iyo. Iyo inali chitsimikiziro cha unsembe wa Aroni. Pambuyo pakupita kwa Aroni, Mose mbaleyo inkapachikidwa pansanamira.
Now, the Aaronic priesthood ceased when Jesus died. And now, separating law from grace, we still have a Urim Thummim. And Paul was using it.
Amen.
See? The Urim Thummim today is God's immortal, eternal, everlasting word.
Amen.
See?
Tsopano, unsembe wa Aroni unatha pamene Yesu anafa. Ndipo tsopano, analeka ni salamulo kwa chisomo. Ife tili nayobe uri mutumimu. Ndipo Paulo, ankaigwirisa ntchito iyo. Mugona, uri mutumimu lelo, ndi mau amulungu achisavundi amuyaya osata. Mugona.
For whosoever shall take anything out of this book or add anything to it, I don't want anything outside of it, but I want all it's got. That's the church we want. And all things must be proven by the Word.
Pakuti aliyense yemwe ati adzachotsere chilichonse kuchokera mubuku ili, kapena kuonjezera chilichonse kwa ilo. Ine sindikufuna chilichonse kunja kwa ilo. Koma ine ndikufuna zonse zomwe ilo lili nazo. Uwo ndi mpingo womwe ife tikufuna. Ndipo zinthu zonse ziyenera kuti zizitsimikiziridwa ndi mawu.
That's the reason I took a flop recently among the Pentecostal people, because saying it, I could not understand where oil run out of your hands or blood out of your face was a sign you had the Holy Ghost. That's not scriptural. And I just couldn't take it. It's got to come from the Word.
Amen.
Ndicho chifukwa ine ndinatenga kulephera posachedwapa pakati pa anthu achipentekosite. Chifukwa chakuti ine sindinkatha kumvesa pamene mafuta atayenderere kuchokera mmanja mwako, kapena magazi kuchokera pa nkhope yako, nkumati chinali chizindikiro chakuti unali ndi mzimu woyera. Izo sizili mwa malemba, ndipo ine sindikanakhoza basi kuzitenga izo. Izo ziyenera kuti zizibwera kuchokera mu mawu.
And now Paul, he just loved the Word. So before he would ever witness this great experience that he had, he went down in Egypt for 3 years. I believe it was 3 years. 3 years down in Egypt.
Ndipo tsopano Paulo, iye ankango wakonda mawu. Chotero, iye asana chitile konso umboni. Chomu chitikila chachikulu ichi chimene iye anali nacho. Iye anapita umomu Igupto. Kwa zaka zitatu, ine ndikukulupirira izo zinali zaka zitatu. Zaka zitatu, ali umo mu Igupto.
And you know what I believe he done? I believe that he took the Old Testament and searched through the Old Testament and found that that was really the absolute Messiah.
Amen.
He had to prove his experience by the Bible. Amen. Oh, my.
Ndiko inu mungudziwa chimene ine ndikukhulupirira kuti iye anachita. Ine ndikukhulupirira kuti iye anatenga chipangano chakale. Ndipo anafufuza kudutsa mu chipangano chakale. Ndipo anapeza kuti uyo anali kweni kweni Mesiya mwanteladi. Iye ankayenera kukatsimikizira chomuchitikira chake mwa Baibulo. Amen. Oh my.
Look at him when he was in prison. You notice there's a space of Paul's life. When he was in prison there for a long time, he wrote the book of Ephesians, he wrote this Hebrew letter. See, he had time. God laid him away over there in a prison, and he wrote these letters to the churches.
Tayanganani pa iye pamene iye anali mundende. Inu mukuzindikira panali danga la moyo wa Paulo pamene iye anali mundende uko kwa nthawi ya Itali. Iye analemba buku la Efeso. Iye analemba kalata ya Ahebri iyi. Mukuona? Iye anali nayo nthawi. Mulungu anakamuika iye kutali uko mundende. Ndipo iye analembela makalata awa kwa mipingo.
One to the church of Ephesus. He wrote one to the Pentecostal church. Had lots of trouble with them. The Pentecostal church he had more trouble with than anybody else. Still has it. But he was thankful for them.
Ina kwa mpingo wa Efeso. Iye analembela ina kwa mpingo wa Chipentekosite. Anali ndi zovuta zambiri ndiwo. Mpingo wa Chipentekosite, iye anali ndi mavuto ochuluka nawo kuposa wina uliwonse. Tikadali nawo obe iwo. Koma iye anali wothokoza kwambiri chifukwa cha iwo.
The only thing he could teach them when they come in, one had a tongue, one had a song, one had a sensation, one had a feeling.
Chindu choka chomwe iye agana goza kuwapunzitsa iwo. Pamene iwo abwela umo. Wina anali ndi lilime. Wina anali ndi salimo. Wina anali ndi kutengeka. Wina anali ndi kumverera.
He couldn't speak to them eternal security. He couldn't speak to them predestination. He couldn't talk to them. They were babies. They all had to feel something or see something or have funny feelings and or something around, some evidences.
Iye sakana kosa kunena kuyankhula kwa iwo chitetezero cha muyaya. Iye sakana kosa kuyankhula ndiwo kukonzedweratu. Iye sakana kosa kuyankhula kwa iwo anali makanda. Iwo onse ankayenera kuti amvelele china chake, kapena kuona china chake, kapena kukhala ndi kumvelela kwa chilendo, ndi kapena china chake pozungulira iwo maumboni wena.
But I believe when he spoke to the Ephesians, he could speak on, God has predestinated us unto sons and daughters and adopted us as children in Jesus Christ.
Amen.
Before the foundation of the world. Look at that.
Amen.
Koma ine ndikukhulupirira pamene iye ankayankhula kwa Aefeso. Iye ankakhoza kuyankhula pa Mulungu anatikonzeratu ife kuti tikhale wana amuna ndi akazi. Ndipo anatitenga ife ngati wana ake mwa Yesu Khristu asanayikidwe maziko a dziko. Tayanganani pa izo. My.
Watch him come over the book of Romans and so forth. They were grown up. Oh, they spoke with tongues, sure. And they had other signs of the Holy Spirit among them, but they didn't make doctrines and sensations and little quivers and funny feelings.
Mwone ni iya kubela mubuku la Roma. Ndiwe na otero. Iwa anali akulu singu. Oh, iwo ankaya ngulandi malirime zedi. Ndipo iwo anali ndi zizindikiro zina zanzimu oyela pakati pawo. Koma iwo sanka pangati ziphunzitso ndi zotengeka ndi kunjenjemera pang'ono ndi kumvelera kwa chilendo.
Paul said you go to extremes with that. When you ought to be teaching, you're still babies and have to have milk.
Paulo anati inu mukupita moonjeza ndizo. Pamene inu nonse mukuyenera kuti muziphunzitsa. Inu mukadali makanda ndipo mukuyenera kuti muzikhala ndi mkaka.
That's what I've always tried to contend this tabernacle to be. Not a bunch of babies. Let's be grown up. Hand on the road. Oh my. There you are.
Ndipo icho ndi chimene ine nthawi zonse ndayesera kuti ndilimbanire naye kachisi uyu kuti akhale osati gulu la makanda. Tiyeni tikhale okula msinkhu, imani pa msewuwo. Oh my, ndinu apo.
So Paul goes down there first to see if his experience matched God's Bible. Oh, wouldn't it be wonderful today if people only done that again? If we made our experience match God's Bible. If it doesn't, then our experience is wrong. It don't flash in the year of thunder.
Kodelo Paulo akupita kumusuko choyamba kuti akaone ngati chomuchitikira chake chikufanana ndi Baibulo la Mulungu. Oh, kodi izo sizikanakhala zodabwitsa lero ngati wanthu akanangochita izo kachiwiri, ngati ife tikanapanga chotichitikira chathu kufanana ndi Baibulo la Mulungu. Ngati icho sichingatero, ndiye chotichitikira chathu ndi cholakwika. Icho sichikuwalira mu uri mutumimu.
Amen. See, the flesh is in there. Amen. Glory to God. But if it doesn't, some, I don't care how good it seems, how real it looked like it was right, if those lights didn't flash on that Urim Thummim, it was wrong.
Ngati icho chikuwalira mkati mmenemo, amen, ife tachipeza icho. Koma ngati icho sichili mwina, ine sindikusamala momwe izo zikuonekela zabwino. Momwe kwenikweni izo zikuonekela ngati kuti izo zinali zolondola. Ngati kuwala uko sikunawalire pa uli mtumimu iyo, izo zinali zolakwika.
And no matter how much experience you've had, how real it seems to be, how presenting it is, how educational it is, what a great tool it is to win souls, if it doesn't flash in the Word, it's wrong. Right? It must line up with the Word.
Ndipo zilibe kanthu kuchuluka kwa zokuchitikirani zomwe inu mwakhalapo nazo. Momwe izo zikuoneka kuti ndi zenizeni. Momwe izo zili zoperekeka. Momwe izo zinaliri zamaphunziro. Chida chachikulu chomwe chili cho pindulira miyoyo. Ngati icho sichikuwalira mu mawu, icho ndicho lakwika. Kulondola, izo ziyenera kumafola limodzi ndi mawu.
Now, I believe in there's a middle of the road. The road, a lot of times I used to go to a Nazarene church. The Lord bless those dear people. Old-fashioned, sanctified Methodists is what they are. Church of God, Nazarene, Pilgrim Holiness, and many of those good old holiness churches.
Tsopano ine ndikukulupirira, ndipo pali pakati pa msewu. Msewu tsopano nthawi zambiri, ine ndinkakonda kupita kumpingo wa Nazareni. Ambuya wadalise anthu okondekawo a Methodist akachitidwe kachikale oyeretsedwa ndi chomwe iwo ali mpingo wa Mulungu a Nazareni a Pilgrim Holiness ndi ambiri a mipingo yabwino ya chiyero iyo.
And they used to sing a song, I'm walking in the grand old highway, telling everywhere I go, I'd rather be an old-time Christian, Lord, than anything I know. Good.
Amen.
It's wonderful.
Ndipo iwo ankaonda kuimba nyimbo. Ine ndikuenda mu msewu wa ukulu wa kale. Ndikuwauza kulikonse komwe ine ndikupita. Kulibwino ine ndikhale mkhristu wachikale Ambuye. Kuposa chilichonse chomwe ine ndikuchiziwa. Zabwino. Zodabwitsa.
And then they used to talk about the highway of holiness. Now, if you read over that, they get that out of Isaiah, the 35th chapter. Now, if you notice, he said, there shall be a highway and a way.
Ndiyeno iwo ankakonda kunena za msewu waukulu wachiyero. Tsopano, ngati inu mungawerenge izo mobwereza, iwa kuzitenga izo kuchokela pa Yesaya mutu wa 35. Tsopano, ngati inu munga zindikile, iya anati, padzakhala pali nsewu waukulu ndi njira.
Now, and is a conjunction. See? A highway, it wasn't a highway of holiness. It shall be a highway and a way, and it shall be called the way of holiness. Not the highway of holiness, the way of holiness.
Amen.
Tsopano, ndi alicholumikizila. Mugona, nsewu waukulu, iwo sunali nsewu waukulu wachiyelo. Kudzakhala kuli nsewu waukulu ndi njira. Ndipo iyo izidzatchedwa njira yachiyelo. Osati nsewu waukulu wachiyelo, njira yachiyelo.
And the way of the road is the middle of the road.
Amen.
It's built like this so that the waters will wash off the trash to both sides, keeping the road clean.
Amen.
You don't have puddles standing in your road all the time if it isn't built right.
Amen.
The way is the middle of the road.
Ndipo njira ya nsewu imakhala pakati pa nsewu. Iwo umamangidwa monga chonchi, chotero kuti madzi azikokololera zinyansi kumbali zonse ziwiri, kuti nsewuwo uzikhala waukhondo. Inu osatero, inu muzikhala ndi zithaphwi ziri mu nsewu wanu nthawi zonse, ngati iwo sunamangidwe moyenera. Njira ili pakati pa nsewu.
Now on this side, when people get converted, their minds are set right on Christ. And if they're just a little scholarly and don't keep under prayer, they'll get real cold and stiff and starchy and indifferent.
So pano kumbali iyi pamene anthu atembenuka, malingaliro awo amakhazikika pa Khristu pomwe. Ndipo ngati iwo ali ophunzira pang'ono pokha ndi kusamakhalabe pansi pa pemphero, iwo amafika pozizira kwenikweni ndi kuwuma ndi kukhuthala ndi kusayanjanitsika.
And then if they're just a little bit nervous, if you don't watch, they'll just get radical and wild on this side. See, they go into sensations and everything.
Ndiyeno ngati iwo angokhala amanjenje pang'ono, ngati inu simusamala, iwo amangofika amakani ndi olusa kumbali iyi. Mwaona? Iwo amapita mu zomvelera ndi chilichonse.
Now, but the real church is a real sane gospel right in the middle of the road. It's not cold and starchy, neither is it fanaticism. It's a real good old warm gospel, heartfelt love of God going right down the middle of the road, calling from both sides.
Praise God.
That's right.
Tsopano, koma mpingo weniweni ndi utenga wa ubwino weniweni pakati pa nsewu pomwe. Iwo si ozizira ndi okhuthala, ngakhalenso iwo si wotentheka. Iwo ndi utenga weniweni wabwino wachikale wofunda wachikondi cha Mulungu chomvereredwa mu mtima chikupita mmusimu omwe pakati pa nsewu. Ukuitanila kuchokela kumbali zonse ndiko kulondola.
Now that's what, and how are you going to get that church? Right out of the word, the Urim Thummim. Now Paul wanted to get this church right in the middle of the road. So he went and studied 3 years on the scriptures that he knew.
Tsopano icho ndi chimene, ndipo kodi inu mungazipeze modani izo mpingo, kuchokela mu maumo omwe uri mtumimu. Tsopano, Paulo ankafuna kuti autengele mpingo uwu pakati pa nsewu pomwe. Kotero iye anapita nakaphunzira zaka zitatu pa malemba womwe iye ankawadziwa.
Therefore, Paul wrote the bigger part of this New Testament. God had him to do that because it's coming a Gentile age. Matthew, Mark, Luke, and John, the four Gospels, they were Jews, but Paul wrote the most of the letters.
Chotero Paulo analemba gawo lalikulu la chipangano chatsopano ili. Mulungu anampangisa iye kuti achite izo chifukwa cha kubwela kwa mbado wa amitundu uwu. Mateyu, Maliko, Luka ndi Yohane mautenga nai, iwo anali Ayuda. Koma Paulo analemba ochuluka amakalatawo.
Now, notice, now we're going to start getting this background now. Where he's at, writing from prison, and he's had all this experience, but first, this experience was first proven.
Amen.
And this is his key letter to it.
Amen.
This is his key letter. Romans and Ephesians and so forth have their place, but this is the key letter.
Tsopano zindikirani. Tsopano ife tikuti yambe kupeza maziko awa tsopano. Komwe iye ali akulemba iwo kuchokela kundende. Ndipo iye anali nacho chomuchitikira chonse ichi. Koma poyamba chomuchitikira ichi poyamba chinasimikiziridwa. Ndipo iyi ndi kalata yake ya fungulo kwa izo. Iyi ndi kalata yake ya fungulo. Aroma ndi Aefeso ndiwe na otelo alinao malo wao. Koma iyi ndi kalata ya fungulo.
Now, the whole first chapter is exalting Jesus and separating him from being a prophet. That's the whole theme now. I'll try to get to it just quick as can now, so we won't stay too long.
Tsopano, mudu onse wawani uli kumukweza Yesu. Ndi kumuleganitsa iye kuchokela pa kukhala mneneri. Ndi chocholinga chonse tsopano. Ine ndiyesela kuti ndifike ku izo mofulumira basi momwe ndingatere tsopano. Chotero kuti ife tisakhale motalika kwambiri.
The whole theme is separating the first chapter is separating Jesus from any prophet or any law or so forth and showing who Jesus is.
Cholinga chonse kuli kuleganitsa mutu watsopano watso mutu wawani uli kumuleganisa Yesu kwa mneneri aliyense kapena lamulo lililonse kapena zina zotero ndi kusonyeza yemwe Yesu ali.
Now look, God, we start out the first word, God. God, at sun, who at sundry times, sundry means that way back time, sundry times, and in divers manners spake in the past unto the fathers by the prophets.
Tsopano benyani, Mulungu, ife tukuyambapo mawo yamba, Mulungu. Mulungu badzu yemwe pandhawi zamagezana. Zamagezana akutanthauza kuti kutali mbuyo. Nthawi za mbuyo. Nthawi zamagezana ndi nkachitidwe kosiyana-siyana. Ankayankhula kalelo kwa makolo athu mwa aneneri.
Now see, God in sundry times, way back, he spoke to the fathers by the prophets. That's how he had to give his message, through his prophet.
Tsopano onani, Mulungu munthawi zamagedzana, kutali mbuyo, iyankayankhula kwa makolo athu mwa aneneri. Umo ndi momwe iye anali kuperekera uthenga wake, kudzera mwa mneneri wake.
God would send his prophet, like Elijah, Jeremiah, Isaiah. And if you'll notice, never in all the history of the world did ever the church produce a prophet.
Amen.
Search it. In the Old Testament, New Testament, or in this day, in the latter day.
Mulungu ankakhoza kutumiza mneneri wake, monga Eliya, Yeremia, Yesaya. Ndipo ngati inu mungazindikire. Palibe mumbiri ya kale yonse ya mdziko, pomwe mpingo unayamba wabala mneneri. Fufuzani izo muchipangano cha kale, chipangano cha tsopano, kapena mutsiku lino, mutsiku lotsirizali.
Show me any prophet was ever raised out of the church in the last days. Show me one ever come up out. And show me one time that a prophet, a real servant of God, that the ecclesiastical system of the world didn't condemn him.
Ndisonyezeni neneri aliyense yemwe anayamba waleledwapo kuchokera mu mpingo mu tsiku lotsiriza. Ndisonyezeni ne mmodzi yemwe anayamba watulukapo kunja. Ndipo ndisonyezeni ne nthawi imodzi yomwe mneneri wa ntchito weniweni wa Mulungu yemwe kachitidwe kachipembezo ka mdziko sikanamutsutse iye.
Just think of it. Jeremiah, Isaiah, All down through the Old Testament, they condemned them. Jesus said, you garnish the tombs of the prophets and make them white, and you put them in there.
Amen.
Right.
Tango ganizani za izo. Yeremia, Yesaya, onse kutsika kudusa mchipangano chakale. Iwo amazisusa izo. Yesu anati, inu mumakongoletsa manda aneneri. Ndiku wapanga iwo kukala oyela. Ndipo inu, munawaika iwo mmenemu.
The church continues that. Look at St. Patrick. You Catholic people claim him. He is more Catholic than I am. That's right. But you claim him.
Mpingo, ukupitiriza zimenezo. Tayanganani pa Patrick Oyela. Inu anthu achikatolika. Mumadzitengera iye. Iye si wachikatolika kuposa momwe ine ndiriri. Ndikokulondola. Koma inu, mumadzitengera iye.
Look at St. Francis of Assisi. Claim him. He is more Catholic than I am.
Yanganani pa Francis Woyela wakwa Assisi. Muma zitengela iye. Yesu wachikatolika kuposa momwe ine ndiriri.
Look at Joan of Arc. You burn her to a stake as a witch because she saw visions in the spiritual. Burn her to a stake and that woman screaming for mercy. And they burn her to a stake.
Yanganani pa Joanna wakwa Arc. Inu munamuocha iye panghuni, monga mfiti. Chifuka iye ankaona maso mpenya. Ndipo anali wa uzimu. Munamuocha iye panghuni. Ndipo mkazi uyo, akufuli la chifundo. Ndipo iyo anamuocha iye panghuni.
About 100 years later they found out that she was a prophetess. She was a servant of God. Oh, of course she done a big penalty. You dug up the priest's body and threw him in the river.
Pafubi zaka 100 kenako, iwo anadzapeza kuti iye anali neneli wankazi. Iye anali wanchito wa Mulungu. O ndithudi, inu muli ndi chilango chachikulu. Inu munafukula matupi a ansembe ndipo munawaponyera iwo mu nsinje.
You do garnish the tombs of the prophets and put them in there. Right. Never did the ecclesiastical system ever produce a man of God. Never did it. Hasn't today and never will. Organized religion has never been God's theme.
Inu mumakongoletsa manda aneneri. Ndipo munawaika iwo mmenemu. Kulondola. Palibe pomwe kachitidwe kachipembezo. Kana yambaka balapo munthu wa Mulungu. Palibe pomwe anatero. Sizinatero lero. Ndipo sizidzatero konse. Chipembezo chopangidwa bungwe sichinayambe chakhala cholinga cha Mulungu.
The oldest organized church in the world is the Catholic Church. Luther second. Then comes Swingley. After Swingley come Calvin.
Mpingo wa kale kwambiri wa bungwe mudziko ndi mpingo wa Katolika. Lutera kachiwiri. Ndiye anabwela Zwingli. Pambuyo pa Zwingli anabwela Calvin.
Calvin owned the Anglo-Saxons, taking up then the Anglican church. And King Henry VIII, when he protested and so forth, and on down to the Wesley Methodist and Nazarenes, Pilgrim Holiness, and on down to the last is Pentecostal, all organized.
Calvin kupitirira. Achi Anglikani, Angelezi, achi Saxon. Kena ako mpingo wa Anglikani. Ndi King Henry wachisanu ndi chitatu. Pamene iye anatsutsa ndi zina zotero. Ndi kupitirira musi kwa Methodist ya Wesley ndi Nazareni. Pilgrim Holiness ndi kupitirira musi kwa wotsiriza ndiye achipentekosite. Onse anapanga bungwe.
And the Bible plainly teaches that the Catholic Church is an ill-famed woman, and the Protestant churches and their organizations are her daughters.
Amen.
Revelation 17.
Amen.
It's exactly right.
Ndipo Bible mopeka limaphunzitsa kuti mpingo wa Katolika ndi mkazi wa mbiri yoyipa. Ndipo mipingo ya chiprotestanti ndi mabungwe awo iliana akazi yake. Chivumbuluso 17. Ndizo ndende kulondola.
So there, not the people. There's good in all them churches, sainted, saved people. But God doesn't call his people by an organization. He calls them as individuals.
Amen.
Kodelo iwo ali. Osadi anthuwo tsopano. Muli abwino mu mipingo yonse iyo. Anthu oyeletsedwa opulumutsidwa. Koma Mulungu samaitana anthu ake mwabungwe. Iye amawaitana iwo mwapaweka.
God deals with individuals. Whether you're Methodist, Baptist, Protestant, Catholic, or what you are.
Mulungu amachita nawe payeka. Kaya ndiwe wa Methodist, Baptist, Protestant, ndi Katolika. Kapena chomwe iwe uli.
God before the foundation of the world knew you and predestinated you to eternal life. Or either you was predestinated to eternal loss.
Mulungu asana ikidwe maziko atziko. Anakudziwa ninu. Ndipo anakukonzeketse lanitu inu kumoyo wa muyaya. Kapena mwina inu, munakonzeketse dweratu kukutaika kwa muyaya.
Not, he wasn't willing that you should be perished, you would perish. But him being infant, he had to know the end from the beginning or he isn't God.
Osati, iye sanali kulolera kuti inu munongeke. Inu mukanati mudzaonongeke. Koma iye pokhala wopanda malile. Iye ankayenera kuti aziziwa mapeto kuchokera kuchiyambi. Kapena iye si Mulungu.
So Jesus never come to earth just to say, well, I'll see if somebody be merciful. If I act and die in a hard way, they'll probably think, well, it'll persuade their hearts. And God don't run his business like that.
Kodero Yesu sana ngobwela kudziko lapansi kuti adzangoti chabwino. Ine ndiona ngati wina wake akhala wachifundo. Ngati ine ndidi ndichitepo ndikufa. Mwanjila yovuta. Iwo mwina azidzaganiza chabwino ine. Izo zidzaika kamiza mitima yao. Ndipo iwo adza Mulungu sama endesa ntchito yake monga choncho.
Jesus came for one specific purpose. That's to save those who God before the foundation of the world knew would be saved.
Amen.
He said so.
Amen.
That's right.
Yesu anadzela cholinga chimozi chodziwika. Ndichokuti adzawapulumutse iwo omwe Mulungu asanaikidwe madziko adziko ankadziwa kuti akanati adzapulumutsidwe. Iye ananena chomwecho. Ndikokulondola.
So it's not him that willeth or him that runneth, it's God that showeth mercy.
Amen.
Paul said that. Same man here.
Kodelo inu. Si yeyemwe afuna, kapena yeyemwe atamanga, ndi Mulungu yemwe amasonyeza chifundo. Paulo ananena zimenezo, mundu yemweyo apa.
He said that's the reason God could say before Esau or Jacob was either born, he said, I love one and hate the other.
Iye anati, ndicho chifukwa Mulungu akanakonza kunena kuti Esau kapena Yakobo asanabadwe nkomwe. Iye anati, ine ndinamkonda mmodzi ndikumuda winayo.
For either boy was born, God knew that Esau was a shyster, and he knew that Jacob was he loved his birthright. So he knew before the world ever was formed about it. Now we're going to find out in a minute who that was that knew it. This chapter's got it.
Asana badwe wina wanya matawo, Mulungu ankadziwa kuti Esau anali shasha. Ndipo iye ankadziwa kuti Yakobo anali, iye ankakonda ufulu wakubadwa wake. Kodelo iye anadziwa, dziko lisana umbidwe nkomwe za izo. Tsopano ife tikuti tipeze mu miniti yemwe uyo anali yemwe ankadziwa izo. Mutu uwu.
God in sundry times and in divers manners spoke to the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son. Has done what? Has spoken to us in this last days by his Son.
Mulungu, mundawi zamagezana. Ndi machitidwe osiyana ankayankhula kwa makolo athu mwa aneneri. Masiku otsirizano wayankhula kwa ife mwa mwana wake. Wachita chiyani? Wayankhula kwa ife mu masiku otsirizano mwa mwana wake.
Now, think then that what would be a prophet, would we have a prophet at the end of this day? Absolutely. Would he speak by us? Sure. But the prophets of the old day was the Spirit of Jesus Christ.
Sobana inu mugana kani za jorani ndiye. Kuri kwadi neneli agana kala jiani. Kwadi ife tikana kala ndi neneli ndiye watsigulino manteradi. Kwadi iye agana mayangula ma iye zedi. Koma iye amene aneneli ama siku akale anali nzimu wa Yesu Kristu.
Now let's get that straight because I don't think it's soaking in right. This is just like Sunday school, so we're going to get this clear, see?
Sobano tiye ntizitenge mwongoka. Chifukwa ine, sindi kuganiza kuti izo, zikulowelela moyenela. Sobano izi, ziringati Sunday school. Kodelo ife, tikufuna kuti tizitenge izi momveka, mugona.
Notice, let's take the Spirit of God that was in Moses. Perfectly, is the foreshadow of Jesus Christ. All of the Old Testament characters foreshadow the cross.
Zindigirani. Tiendi denge nzimu wa mulungu mene unalima Mose. Mwangwiro. Ndintunzi wotsogolela wa Yesu Kristu. Ochita buonsa chipangano chakale. Ankachita mtunzi motsogolela ntanda.
Moses, born a proper child. Hid in the bulrushes, taken away from his parents, so forth. He was a king, a leader, lawgiver, intercessor, priest. Everything that he was foreshadowed Christ.
Mose, anabadwa mwana woyenela, anabisidwa mumancheza, anajotsedwa kwa makolo wake, zina zotelo, ndipo anali. Iye anali mfumu, kapena msogoleri, wopeleka lamulo, wokhalira pakati, wansembe. Chilichonse chomwe iye anali, chinkachita mthunzi motsogolera Kristu.
Look at Joseph, loved of his father, hated of his brethren, and sold for almost 30 pieces of silver, thrown into a ditch, supposedly dead. Taken out in his persecution, butler saved and butcher lost, two thieves at the cross.
Tayanginani pa Yosefe, woko ndedwa ndi abambo ake, wodedwa ndi abale ake, ndipo anagulitsidwa kwa pafupi ziduswa makumi atatu za siliva. Anaponyedwa muzenje, analingaliridwa kuti wafa, anachotsedwamo. Mukuzunzidwa kwake, wophika mkate anapulumutsidwa. Ndipo woperekela chikho anatayika mbala ziwiri za pantanda.
And then when he come out, he raised up out of that ditch and was set at the right hand of Pharaoh, the biggest commercial, the nation who had whipped all the rest of the world. And no man could come to Pharaoh except they come through Joseph. Jesus sitting at the right hand of God, and no man can come to God except through Christ.
Ndiyeno pamene iye anatuluka mo. Iye anatuluka kuchokela mudzenje ilo. Ndipo anakhalitsidwa pa dzanja la manja la Farao. Kochitira malonda kwa kukulu. Fuko lomwe lina kwapula dziko lina lonse. Ndipo palibe munthu yemwe akanakonza kubwela kwa Farao kupatula iwo atabwela kudzela mwa Yosefe. Yesu kukhala pa dzanja la manja la Mulungu. Ndipo palibe munthu akanakonza kudza kwa Mulungu kupatula kudzela mwa Kristu.
And when Joseph left that throne and started out, man went before him, screaming and blowing trumpets, sounding the trumpets saying, "Bow the knee! Joseph is coming!" And when Jesus comes, a trumpet shall sound, and every knee shall bow, and every tongue shall confess. Yes, sir. There he was.
Ndipo pamene Yosefe ankachoka pampando uwo nayamba kutuluka, amuna ankapita pasogolo pa iye, akufula ndi kuomba malipenga, akumveketsa lipenga kuti gwalitsani bondo, Yosefe akubwela. Ndipo pamene Yesu akubwela, lipenga lidzaomba. ndipo bando lililonse lidzagwada ndi lilime lililonse lidzavomereza. Inde bwana, apo iye anali.
And when Joseph died, he left a memorial to them who were waiting for deliverance. I put my hand on the old casket there not long ago. It was made out of lead. That his body was supposed to stay, his bones.
Ndipo pamene Yosefe anafa, iye anasiya chikumbutso kwa iwo omwe anali kuyembekezera chiwombolo. Ine ndinayika dzanja langa pa bokosi la maliro la kalelo kuno osati kale litali. Ilo linapangidwa ndi mkala, ndipo thupi lake linkayenera kuti likhalepo mafupa ake.
Don't you bury me here, for someday God's going to visit you. He's a prophet. God's going to visit you. And said, when you go up to the promised land, take my bones.
Amen.
Anati, musadi mudzandike ine kuno. Chifukwa tsiku lina, Mulungu adzakuchezerani inu. Iye anali mneneri. Mulungu adzakuchezerani inu. Ndipo anati, pamene inu muzidzapita ku dziko lolonjezedwalo, mudzatenge mafupa anga.
Every old Hebrew with a beat back and bloody could look over in that casket and say, someday we're going out. Amen. Jesus left the memorial. An empty tomb.
Amen.
Uko wachihebri wokalamba, ali ndi nsana wokwapulidwa ndi wamagazi, ankakhoza kuyangana mu bokosi la malilolo nkumati, tsiku lina ife tidzatuluka kukuno. Yesu anasiya chikumbutso manda apululu.
Someday when we go over to the grave and our loved ones and hear the low clods when they say ashes to ashes and dust to dust and earth to earth.
Tsiku lina pamene ife tidzapita kumanda ndi wokondedwa athu ndi kudzatimva timabuluma ito pamene iwo azidzati phulusa kuphulusa ndi fumbi kufumbi ndi dothi kudothi.
But brother, we can look across the sea to an empty tomb. Someday we're going out of here. We're going home.
Amen.
He's coming. Everything was tight.
Koma mbale, ife tikhoza kuyangana kutsidya kwa nyanja kumanda apululu. Tsiku lina ife tidzachokako kuno. Ife tikupita kwathu, iye akubwera, chilichonse chinayimiridwa.
Look at David, rejected by his own people, dethroned by his own people, being a king of Jerusalem, was drove out of Jerusalem by his own people. And as he went up Mount Olive, he looked back and wept. He was rejected.
Tayanganani pa Davide, wokanidwa ndi anthu ake omwe. Anachotsedwa pa mpando wachifumu ndi anthu ake omwe, pokhala mfumu ya Yerusalemu. Anathamangitsidwa mu Yerusalemu ndi anthu ake omwe. Ndipo pamene iye anali akukwela phiri la Zitona, iye anayangana mbuyo ndipo analira. Iye anali atakanidwa.
800 years from then, the son of David,
Amen.
King of Jerusalem, sat on the hill and wept because he was rejected. That's the spirit of Christ in David. All foreshadowed the cross.
Zaka mazana asanu ndi atatu kuchokera pamenepo. Mwana wa Davide, mfumu ya Yerusalemu, anakhala pa phirilo ndipo analira, chifukwa iye anakanidwa. Umenewo unali mzimu wa Khristu mwa Davide. Onse ankachitira mthunzi motsogolera mtanda.
That prophets back there spoke in his name. They lived in his name. They acted in his name. Sure. God in sundry times and divers manners spoke to the fathers of the prophets, but in this last day through his son.
Amen.
Anenele amenewo kumbuya uko. Ankayankhula mu dzina lake. Iwo ankakhala moyo mu dzina lake. Iwo ankachita mu dzina lake. Zedi, Mulungu mu nthawi zamakezana ndi machitidwe osiyana ankayankhula kwa makolo athu kudzera mwa aneneri, koma mu tsiku lotsiriza lino kudzera mwa mwana wake.
So the prophets and spiritual man this day is only the reflection of Christ. There by the law they stood and looked, over here they stand looking back the other way through grace.
Kotero aneneli ndi amuna uzimu tsiku lino alikoka chinyezimiritso cha Khristu. Apo mwalamulo iwo ankaima onani. Chakuno iwo akuima akuyangana mbuyo mbali inayo kudzela muchisomo.
That in Hebrews 11, the last chapter, I've often wondered that. In the last chapter, last part of the 11th chapter of Hebrews, when he talks about Abraham.
Izo mwa Hebrews 11, mudu otsiriza, inentai zonse ndakhala ndikudabwa zimenezo, mumudu otsiriza, gaolo otsiriza la mutu wa 11 wa a Hebrews, pamene iye akuyankhula za Abraham.
The great faith chapter, and at the end he said they wondered about in sheepskins and in goatskins, and was made destitute and sawed asunder.
Amen.
They wandered about, no place to go, hated and despised and persecuted, of whom this world isn't worthy of such people.
Mutu wa ukulu wa chikhulupiriro. Ndipo pa mapeto iye anati iwo ankayendayenda mu zikopa za nkhosa ndi mu zikopa za mbuzi. Ndipo anapangidwa opanda pokhala ndipo ankangʼambidwa pakati. Iwo ankangoyendayenda analibe malo odapiteko. Odanidwa ndi onyozedwa ndi ozunzidwa za omwe dziko lino siliri loyenera anthu otero.
Then Paul stands and said, but without us they are not perfect.
Amen.
For they only look to the cross and we look through the cross.
Amen.
We have the Spirit of Christ. After it become human flesh and dwell among us, we come here by the Holy Ghost, which is a far better plan.
Ndiye Paulo akuima nati, koma popanda ife, iwo sali angwilo. Pakuti iwo ankangoyangana kumtanda. Ndipo ife tikuyangana kupyola mumtanda. Ife tili nawo mzimu wa Khristu. Iwo udakhala kale mnofu wa munthu nudzakhala pakati pathu. Ife tinabwera kuno mwa mzimu oyela lomwe lili dongosolo labwinopo mwapatali.
Sometimes I wonder what Christianity expects today. A preacher going into the town has to be, or some new church or some new charge, calls himself a prophet, walks up there and says, well, if they'll give me so much money, if I can have the best car, if my salary will be raised every 6 months.
Ndipo nthawi zina ine ndimadabwa chomwe chikhristu chikuyembekeza lero. Mlaliki woyenda ndi chihema angasowe kuti akhale kapena mpingo wina watsopano kapena ulamuliro wina watsopano kumadzitcha yekha mneneri. Amapitapo nkuti chabwino ngati wati andipatse ine ndalama zochuluka chomwechi. Ngati ine ndingakhale ndi galimoto yabwino kwambiri. Ngati iwo ngati malipiro anga adazikwezedwa miezi 6 iliyonse.
We have to have the best. We have to have the best homes. We have to have the best clothes. What do we do when we stand in the presence of those men who wandered in goatskin and sheepskins, no place to lay their heads? Wandering about in deserts.
Ifeti mayenera kumakhala ndi zapa mwamba. Ifeti mayenera kumakhala ndi manyumba apa mwamba. Ifeti mayenera kumakhala ndi zovala zapa mwamba. Kwani ife tidzachita chiyani pamene tidzayima pamaso pa amunawo omwe ankayendayenda muzikopa za mbuzi ndi zikopa za nkhosa alibe malo oti nkuyikapo mitu yawo anali kungoyendayenda muzipululu.
And somebody can make fun of us and we're ready to quit church and not go back anymore. What Christianity requires today, we ought to be ashamed of ourselves. Oh, God, be merciful to us.
Ndipo wina wake akatiseka ife, timakhala okonzeka kuti tisiye mpingo, ndi kusabwereranso uko kenanso. Chomwe chikhristu chikufuna lero. Ife tiyenera kuti tizidzichitira manyazi ife eni. Oh, Mulungu, khalani ochuluka chifundo kwa ife.
In that day he spoke by the prophets, but this day to his son. That was the word of a prophet there. This is the word of the Son today.
Amen.
Oh, blessed be the name of the Lord.
Amen.
Mutsiku ilo, iyanka yankhula mwa aneneri. Koma tsiku lino, kudzera mwa mwana wake. Awo anali mau aneneri uko. Awa ndi mau a mwanayo lero. O lidalitsidwe dzina la Ambuye.
In other words, if you're looking at the shadow, the negative, you might make a mistake. But this is developed.
Amen. Hallelujah.
The picture is clear. That was by the prophet. This is by his son. That was by negative. This is by positive.
Praise God. Ngati inu mukuyangana pa mthunzi choyimira inu mukoza kulakwitsa koma ichi ndi chotsukidwa chithunzi icho chikuoneka bwino bwino izo zinali mwa aneneri izi ndi mwa mwana wake izo zinali mwa choyimira ichi ndi mwa chenichenicho.
Amen. You see it? There is a chance to lose. It's a positive thing. This day through his son. Oh, how wonderful.
Hallelujah.
Amen. Inu mukuziona izo. Apa palibe mwayi woluzila. Ndi chinthu cheni cheni. Tsiku lino kudzera mwa mwana wake. Oh, kudabwisa kwakeko.
Whom he has appointed heir. Oh, my. Heir of all things. What was it? It was an appointment.
Yeah.
Oh, listen. He was appointed, Christ was, heir of all things.
Amen.
Yemwe yana muika kukala wolandila. Oh, my. Wolandila zindu zonse. Kunali kutani uko. Uko kunali kuikidwa. Omve tselani. Iye anaikidwa. Kristu anali. Wolandila wazindu zonse.
Oh, the devil knows that from the Garden of Eden. You see, when the devil heard that word there that day, the judgment of those people, said, because you come from the dust, dust you'll return, and the woman's seed shall bruise the serpent's head, a promised seed.
Oh, ndielegezi, amazidziwa zimenezo, kuyambila kumunda wa Eden. Inumugona, pamene mdielegezi, anamva mau amenewo uko tsiku lija pachiweruzo cha anthu awo anati chifukwa inu munachokera kufumbi kufumbi inu mudzabwerera ndipo mbewu ya mkazi idzavulaza mutu wa serpent mbewu yolonjezedwa.
Satan constantly watched for that seed. When Abel was born, he said, there you are, that's the seed, and he killed Abel. His son Cain killed Abel.
Satana mowirikiza, ankayangana kufuna mbewu imeneyo. Pamene Abele anabadwa, iye anati, ndiwe hapo, ndi mbewu ija. Ndipo iye anamupa Abele, mwana wake Kaini, anamupa Abele.
And as soon as Abel died, he said, I got the seed. He slew it. He said, I got it. But Abel's death, Seth's birth was the resurrection again.
Amen.
Ndipo mwansanga pamene Abele anafa, iye anati ine ndaipezeketsa mbewu. Iye anaipa iyo. Iye anati ine ndatana nayo iyo. Koma imfa ya Abele, kubadwa kwa Seti, kunali chiukitsiro kachiwiri.
Watch how they come down. That line of Seth. They come down a humble, righteous man, on down to Enoch, on down to Noah, to the end of the antediluvian destruction.
Penyani momwe iwo anabwelera musimo nzele wa Seti uwo iwo unabwela musimo anthu odzichepesa olungama kupitilira musi kudusa mwa Enoki kupitilira musi kwa Noa mpaka kumatelo achonongeko cha chigumula.
Look at Cain's line. Become smart people, educated, science. Don't the Bible say, did not Jesus say that the children of this world are wiser than the children of the kingdom?
Tayanganani banzele wa Kaini. Anakhala anthu anzeru, ophunzira, a science. Kodi Bible silina nene? Kodi Yesu sana nene? Kuri ana dziko lino ndi anzerupo kuposa ana aufumu.
Look at the side of set of Cain yesterday. Smart, educated, skeptic, very religious. See? Very religious, but scientists, builders, great man.
Teyang'anani kumbali ya Kaini ngakhale lero, anzeru ophunzira, okayikira, achipembezo kwambiri, onani, achipembezo kwambiri, koma asayansi omanga, amuna akulu.
Take great men, look at Thomas Edison, many great men, look at Einstein, the brains of the world, so called today the brains of the world, but we don't try to use brains. We let the mind that was in Christ be in us and look to this world and call that so.
Atenge na amuna akulu. Tenge na nipa Thomas Edison. Amuna ambiri ochuga. Tenge na nipa Einstein. Ubongo wa mziko. Ochedwa chomwecho lero. Ubongo wa mziko. Koma ife, sitima yesela kugirisa nchito ubongo. Ife dimalola malingaliro omwe anali mwa Kristu azikhala mwa ife. Ndikumayang'ana kumawawa, ndikudzicha izo chomwecho.
Medical doctors, though we salute them with whatever we have, but the most of those are skeptics, agnostics. Look at the smart and intelligent people today. They're on that side over there, the Cain side.
Adodolo azamangwala, ngakhale ife timawapasa iwo sawasha, ndichiri chonse chomwe ife tili nacho. Koma ochuluka iwo ndiwo kayikira achikunja. Tayang'ana ni panthu anzeru alunda lero. Iwo ali kumbali ina iyo uko, kumbali ya Kaini.
But look at the humble and meek.
Amen.
There's your resurrection again.
Amen.
Oh, blessed be the name of the Lord.
Praise God.
There you are.
Koma tayang'ana ni pa odzichepesa ndiwo ofasa. Ndicho chukisiro chanu kachiwiri. O lidalisidwa dzina la Ambuye ndinu apo.
Notice, he made him heir of all things.
Amen.
By whom also he made the worlds. Who made the worlds? Christ.
Praise God.
Christ made the worlds, yes sir. Let's go just a little further.
Zindikirani, iye anamupanga iye kukhala wolandira zinthu zonse. Mwa iye naponso, iye anapanga mayiko. Ndani anapanga mayiko? Khristu. Khristu anapanga mayiko, inde Bwana. Tiyeni tingopita patsogolo pang'ono.
Who being the brightness of his glory and express image of his presence. The brightness of whose glory? God's glory. Expressed images, whose presence? God's.
Amen.
Oh, I love this.
Yemwe pokhala chinyezimiro cha ulemelero wake, ndi maonekedwe eni akukhalapo kwake. Kuwala kwa ulemelero wa ndani, ulemelero wa Mulungu. Maonekedwe eni akukhalapo kwa ndani, a Mulungu. Oh, ine, ndikuzikonda izi.
The express image of his person and upholding all things by the word.
Amen.
There you are.
Praise God.
The word that upholds all things. Jesus said in Matthew 24, heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away.
Amen.
He upholds all things.
Kapenama onegedwe eni au mundu wake. Ndi wogwirizira zinthu zonse mwa mawu. Ndinu apo, mawu omwe amagwirizira zinthu zonse. Yesu ananena mu Matei 24, miyamba ndi ziko zidzapita, koma mawu anga sadzapita. Iye akugwirizira zinthu zonse.
Science tries to down it and say, it's an old book, it's been translated, even the Roman Catholic Church. Bishop Sheen said that's been translated 4 or 5 different times and not much to it. You couldn't live by it if you had to. But he upholds all things by his word. Amen. That's what I think about it. I believe the Bible.
Science, uyesila kuzipondere zela pansizo. Ndikuti ndi buku lakale. Ilo lakala likumasuliridwa.
ngakhale mpingo wa Roma Katolika, Bishop Shini anati ilo lakhala likumasulilidwa nthawi zinayi kapena zisanu zosiyana, ndipo palibe zochuluka kwa ilo. Inu simungakhoze kukhala moyo ndilo ngati inu mukanati mutelo. Koma iye amagwirizira zinthu zonse mwa mawu ake. Amen. Ndi chimene ine ndikuganiza za ilo. Ine ndimakhulupirira Baibulo.
The word of his power. There's power in the word.
Amen.
When he had by himself purged our sins, look here, sat down on the right hand of the majesty on high.
Mau amphamvu yake. Muli mphamvu mu mau. Pamene iye anali mweye yekha atachotsa machimo athu, yang'anani apo, anakakhala pansi kudzanja la manja la ufumu mmwamba.
What's Paul trying to do? He's trying to show that God purposed all things in Christ and Christ was the expression image of God.
Kodi Paulo akuyesera kuchita chiyani? Iye akuyesera kuti asonyeze kuti Mulungu analinga zinthu zonse mwa Khristu, ndipo Khristu anali maonekedwe enieni a Mulungu.
The entire rest of the chapter deals with how that he was higher than angels, higher than all powers. Angels worshipped him. Paul was trying to magnify him.
Mutu onsewo ukuchita ndi momwe kuti iye anali wapamwamba kuposa angelo, wapamwamba kuposa mphamvu zonse. Angelo ankamupembeza iye, Paulo ankayesera kumukuza iye.
Now, I want to try, if I don't get any further than this, the rest of it just magnifying Christ, what Paul says, over here like in the 11th chapter, and all by talking about the world, he said, What angel did he say, thou art my son, this day I have begotten thee? See?
Tsopano, ine ndikufuna kuti ndiyesere ngati ine sindifika patali paliponse kuposapa zina zonse za izo ndikungomukuza Khristu. Zimene Paulo akunena cha apa, monga mumutu wa 11, ndi zonse zokhuza kuyankhula za dziko. Iye anati uti, ndi ngelo uti yemwe iye anati, iwe ndi mwana wanga, tsiku lino ine ndakubala iwe. Mukuona?
In the world, they shall perish. The world shall perish. But and all the things of the world shall perish. He would hold them up like a vesture. They'd be old and turn and go away, but thou remainest.
Amen.
Kuta kwa dziko. Iwo adzaonongeka. Dziko lidzaonongeka, koma ndipo zinthu zonse za mdziko zidzaonongeka. Iye azazinyamulira izo mmwamba ngati chovala. Ilo lidzakhala litakalamba, ndipo lidzatembenuzidwa ndi kuchokapo, koma iwe ukhalapobe.
Thou remainest forever, thou art my son, this day I have begotten thee, and will never perish, sitting at the right hand of the majesty.
Iwe ukhalapobe kwa nthawi zonse. Iwe ndi mwana wanga. Tsiku ili ine ndakubala iwe. Ndipo sudzaonongeka konse udakhala pa dzanja la manja la ufumu.
What does right hand mean? Not God's got a right hand if somebody's sitting on it. Right hand means the power and authority.
Amen.
Got the authority of everything in heaven and earth, and all the heavens and earth is made by him.
Kodi dzanja la manja limatandauza chiyani? Osati kuti Mulungu ali ndi dzanja la manja lomwe wina wake wakhala pa ilo. Dzanja la manja limatandauza mphamvu ndi ulamuliro. Ali ndi ulamuliro wa chilichonse kumwamba ndi pa dziko lapansi. Ndipo miyamba yonse ndi dziko lapansi zinapangidwa ndi iye.
Now, who is this great guy? This great fellow, Christ. Here, God and Father, Son, and Holy Spirit is the Trinity, but it's not a Trinity of people. It's a Trinity of office of one God.
Tsopano mwamuna wankulu uyu ndi ndani, munthu wankulu uyu. Khristu apa, Mulungu mu Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, si ndi utatu, koma iwo si utatu wa anthu, ndi utatu wa udindo wa Mulungu mmodzi.
He was the father leading the children of Israel. That was his office, the great Jehovah Father. And he dwelt on earth called the Son. And now he dwells in his church called the Holy Ghost. Not three gods, one God.
Amen.
And three offices.
Amen.
Father, Son, and Holy Spirit.
Yana li adade akutsogolera wana a Israeli. Uwo unali udindo wake. Yehova wamkulu Atate. Ndipo iye anakhala pa dziko lapansi akutchedwa mwana. Ndipo tsopano iye akukhala mu mpingo wake akutchedwa Mzimu Woyera. Osati a Mulungu Atatu, Mulungu mmodzi mu maudindo atatu. Atate, Mwana, Mzimu Woyera.
People try to make him three different gods. God the Father, that's the reason the Jews, you never bring this to a Jew, you know. That there. He's got a commandment, I'm one God.
Anthu amayesera kumupanga iye a Mulungu Atatu osiyana Mulungu Atate ndi chifukwa Ayuda inu simungakhoze konse inu simungabwelese konse zikwa mu Yuda ayi izo uko iye sangakhoze iye alinalo lamulo kuti ine ndine Mulungu mmodzi pali Mulungu mmodzi yekha.
In Africa they baptize three different ways. They baptize once for the Father, once for the Son, and once for the Holy Ghost.
Mu Afrika, iwa mabatiza njira zitatu zosiana. Iwa mabatiza kamozi kwa Atate, ndikamozi kwa Mwana, ndikamozi kwa Mzimu Woyera.
The Apostolic Faith Mission, they baptize three times face forward to his death. What they call the full gospel on the West Coast, or the East Coast, baptized three times backward, said he, unto his burial.
Apostolic Faith Mission. Iwo amabatiza nthawi zitatu chafufu mimba kwa imfa yake chimene iwo amachitcha uthenga wa thunthu kuchigwa chakumadzulo kapena chigwa chakummawa amabatiza katatu chambuyo anatelo iye kwa kuikidwa mmanda kwake.
And he said when he died he fell forward and I said oh he buried a man on his back. Just the little technical things when they're both wrong. Both wrong according to the scripture. This is the Urim Thummim that settles it.
Ndipo iye anati, pamene iye anafa, iye anagwera chamtsogolo. Wina anati dikirani, inu mumamuyika munthu mmanda chagada. Basi tinthu takachitidwe tati ng'ono ito. Pamene iwo onsewa kulakwisa, onsa kulakwisa, malingana ndi lemba. Iyi ndi Urim Thummimu. Iyo imakazikitsa izo.
Now here, let's just picture that out and see what it looks like tonight. Here it is, if you want to see it. In all of about 25 years I've been a minister, I've studied that.
Tsopano apa, tieni tingo jambula izo ndikuona chimene momwe izo zikuonekela usikuno. Ndi izi apa, ngati inu mukufuna kuti muzione izo. Muzaka zonse zapafupi 25, ine ndakala ndili mtumiki, ine ndazipunzira izo.
And I've often wondered at gifts in the church. What is those gifts? Prophecy, speaking with tongues, interpretation of tongues, divine revelation, and so forth. That's all comes through Christ.
Ndipo kawiri kawiri, ine ndakala ndikudabwa pa mphaso za mumpingo. Kodi mphaso zimenezo ndi chiyani? Ulosi. Kuyankhula ndi malilime, kutanthauzira kwa malilime, vumbuluso la umulungu, zina zotero, zonsezo zimabwera kudzera mwa Khristu.
Now look, Christ is the head of all things, and he's the head of the church. And did you ever see a big diamond, a great big diamond that is chipped right? It's got little chips knocked off of it. Chipped off of it. That makes a correct diamond.
Tsopano penyani, Khristu ndi mutu wa zinthu zonse. Ndipo iye ndi mutu wa mpingo. Ndipo kodi inu munayamba mwaionapo diamond yayikulu. Diamond yayikulu yomwe yadulidwa moyenera. Ili nditi bantu tatingono, tita bandhulidwa pa iye. Kubandhulidwa pa iye. Izo zimapanga daimondi yoyenera.
What's the chips for? The real diamond, when it comes out, it's been bruised. The real diamond, when it's found, I was in Kimberley. You, many of you have heard you can pick up diamonds on the street. That's correct.
Kodi tizibanduto nditachiani. Diamond yeni, yomwe iyo imatulukila, iyo imakala itavulazidwa. Diamond yeni, pamene iyo yapezedwa. Ine ndinali mukimbale, inu ambila inu omwe munamvapo, kuti iwe ukoza kutola diamond panseu, uko nkulondola.
Billy and I, Mr. Bosworth, the president of the Kimberley Diamond Mines, he was my usher in the meeting there.
Bire ndine, ndibambo Bosworth, a president amigodi ya diamond kukimbale kutenga. Iye anali wondi tandizila wanga munsonkhano kumeneko.
And they take this over and just out of, they mine them about 1700 feet under the earth, they come out of blue stone. Big blue like this blue stone you get around here.
Ndipo iwo analitengela ife uko. Ndipo kunja koka kwa iwo ama ifukula iyo pafupi mapazi 1700 pansi padziko. Iyo imatuluka ili mwala wa bulu. Wa bulu wa ukulu. Monga mwala wa bulu uu umene inu muma upeza chakuno.
And those natives, they put them 1700 feet in the ground to mine them to keep the price up.
Ndipo mbadwa izo. Iwo amazika izo mapazi 1700 yao pansi kuti amukumbe iye kuti mtengo uzikhala wokwera.
You go on the river there, they got it guarded for hundreds of miles, take 2 10-gallon buckets, he said, pick it up full of sand, and if you could get home with it, you'd be a multi-millionaire, there'd be so many diamonds in it. But they have to work and mine them to keep the price up on them.
Inu mukhoza kupita ku msinje uko. Iwo ama utetezela iwo kwa mailosi mahandredi. Kutenga zibekete ziwiri za magaloni kumi. Iya anati, ndikuzinya mula izo zo zaza ndi mchenga. Ndibongariwe, unga kafike kwanu ndi izo. Iwe unga kale wa mamilioni ambiri. Munga kale muli daimondi wa ambiri chotelo menemu. Koma iwo ama enela kugira nchito ndi kumukumba iye kuti asunge mtengo wokwera wa iye.
Now, the diamond when it comes forth, it's just a big smooth round like a piece of glass. There's a blue diamond, black diamond, emerald, and a clear diamond, white diamond.
Tsopano diamondi, pamene iyo ikubwera apo, iyo imakhala chiduswa chachikulu basi, chosalala, chobulungira, monga chiduswa cha galasi. Pali diamond ya blue, diamond ya kuda, ambara, ndi diamond yonekela, diamond yoyela.
But when it comes forth, then when it's made and put into use, there's a part of that diamond has to lose. And it has to lose the chips off of it.
Koma pamene iyo imabwela hapo, ndiye pamene iyo yapangidwa kuikidwa kogwiritsidwa ntchito. Pali gawo la diamond imeneyo yomwe iyenera kutayidwa. Ndipo iyo imayenera kuti itaye zibanthu za iyo.
Not little chips, because when it comes in direct light like that, it makes a sparkle. The chip what makes a sparkle, the way it's cut.
Kuwaza tizibanthu tatingono chifukwa pamene iyo ibwela mukuwala kolunjika monga chomwecho iyo imapangisa kunyezimila chibanthu chomwe chimapangisa kuthwanima momwe iyo imadulidwira.
It's cut chip, and then when it does, it makes a sparkle, and one will go a green light, the other will go a blue light, and maybe another emerald light, a red light, and different lights go from it, like a rainbow color. They call it fire in the diamond.
Iyo imadulidwa, imawazidwa, ndieno pamene iyo itelo, iyo imapangisa kutwanima. Ndipo wina kumakala kuwala kwa biliwira, kwina kumapita kukuwala mwa bulu, ndipo mwina mwake kwina kuwala kwa ambara ndi kuwala kwa fira. Ndipo kuwala kwa siana kumapita kuchokela kwa iyo, monga kuwala kwa utawaleza. Iwo amazicha izo moto wa mu diamond.
Now, each one of those lights represents gifts. But it's only Christ is the diamond. And he was the one who came and was bruised and wounded and chipped that he might reflect himself back as a light to the world. He's that master diamond.
Tsopano, kulikonse kwa kuwala uko, kumaimila mphatso, koma ndi Kristu yekha ali daimondi. Ndipo iye anali mmodzi yemwe anabwela, ndipo anadunduzidwa, ndipo anavulazidwa, ndikugwazidwa, kuti iye akhoze kudzinyezimiritsa yekha monga kuwala kwa dziko. Iye ndi bwana daimondi monga uja.
Could you imagine before there even was an earth, before there was a light, before there was a star, before there was anything?
Kodi inu mungalingalire, kusana kale konse dziko la pansi, kusana kale konse kuwala, kusana kale konse nyenyezi, kusana kale konse chiri chonse.
There's a great fountain going forth of spirit, and out of this fountain came the most pure of love. Because there was nothing for it to come from there but love.
Kunalika supe wankulu akuyenda uko, wanzimu. Ndipo kuchokela mukasupe uyu, munatuluka chikondi cha ngwilo kwa mbiri. Chifukwa, kunalibe kwina komwe icho, zika nachokelako, koma kuchikondi icho.
Now we, what we call love today is a perverted love. But just as we get an essence, or a little bit of that love in us, it changes our whole opinion.
Sobano ife, chimene ife, timachicha chikondi lelo. Ndi chikondi chopotozedwa. Koma basi pamene ife tili ndi nungila, kapena pangono pokha pa chikondi icho mwa ife, icho chimasintha lingaliro lathu lonse.
Then out of there come another stream of this main fountain, the diamond. And it was called righteousness. Absolutely righteousness.
Ndiye kuchokela mmenemo, kunabwela nsinje wina, kuchokela kukasupe wankulu uyu, daimondi. Ndipo iye ankachedwa chilungamo. Chilungamo mwanteladi.
Now, that's the reason we had to have law. That's the reason law has to have judgment. If your judgment doesn't follow law, law doesn't do no good.
Tsopano, ndicho chifukwa ife tinkaenera kuti tikhale ndi lamulo. Ndicho chifukwa lamulo linkaenera kukhala ndi chiweruzo. Ngati palibe chiweruzo, chisakutsatira lamulo, lamulo silichita ubwino ayi.
And when judgment was passed by law, which brings death, and there's no one who could pay the penalty but God himself.
Ndipo pamene chiweruzo chinaperekedwa ndi lamulo, lomwe chimabweretsa imfa, ndipo panalibe wina yemwe anganakhoza kulipira dipo, koma Mulungu mwini wake.
And he paid the penalty of our death and took our sins upon him that we might be the righteousness of God through him.
Ndipo iye analipira dipo la imfa yathu. Ndipo anatenga machimo athu pa iye kuti ife tikhoze kumakhala chilungamo cha Mulungu kupyolera mwa iye.
Now, when these great lights went out, or great rays of spirit, love, peace, that's all there was. That there was no suffering, there was no hate or no malice. It couldn't come from this fountain. That was Jehovah. That was Jehovah God.
Tsopano, pamene kuwala kwa kukuluku, kutulukila, kapena milozo ya ikulu ya kuwala kwa nzimu, chikondi, mtendere, ndi zonse zomwe zinalipo. Izo, uko kunalibe kuzunzika. Uko kunalibe kudana. ngakhale kopanda nkhwizi, izo sizikanakhoza kubwera kuchokera mukasupe uyu. Uyo anali Yehova, uyo anali Yehova Mulungu.
And now, as the theologians call it, a theosophy went from them, which was called in the scripture the Logos. The Logos that went out of God. It's hard to explain, but it was a part of God.
Ndipo tsopano monga a theology amadzitcha izo theophane inapita kuchokera kwa icho chomwe chinkatchedwa mwamalemba logos logosi yomwe inapita kuchokera kwa Mulungu ndikovuta kuti tiforokoze koma iyo inali gawo la Mulungu.
Now here's what happened. I just get on this. This gets me right where I love it.
Amen.
The Logos and this great fountain, of spirit, which had no beginning or no end.
Tsopano, apa pali zomwe zinachitika. Oh, ndikhululukireni ine. Ine ndikungofika pa izi. Izi zikungondifikisa ine pamene ine ndikuzikonda izo. Mukuona? Logos. Ndipo kasupe wankuluyu. Kasupe wankuluyu wanzimu. Yemwe analibe chiyambi. Kapena analibe mapeto.
This great spirit began to form in the creation. And a logos that went out from it was the Son of God.
Nzimu wa ukulu uwu unayamba kupangika muchilengedwe. Ndipo logos yomwe inatuluka kuchokera kwa icho anali mwana wa Mulungu.
It was the only visible part that the Spirit had. And it was a theostomy, which means a body. And the body was like a man. Moses saw it when it passed through by the rock, and he looked at it and said, it looked like the hind part of a man.
Anali maonekedwe okha, ooneka amene mzimu unali nawo. Ndipo iyo inali theophane, chomwe chikutanthauza thupi. Ndipo thupilo linali ngati munthu. Mose analiona ilo, pamene ilo linkadusa pafupi ndi thanthwe. Ndipo iye anayang'ana pa ilo, anati ilo linkaoneka ngati kunsana kwa munthu.
Amen. It's the same type of body that we receive when we die here. Amen. If this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting.
Amen.
That was it. And that was the theosophy which was the Son of God.
Ndi thupi la mtundu omwewo limene ife timalandira pamene ife tifa kuno. Ngati msasa wa pansi uwu usungunuka, ife tili nawo kale wina ukudikirira. Ilo linali limenelo, ndipo ilo linali theophane, yemwe anali mwana wa Mulungu.
That Son, that Logos, became flesh. Because we were put in flesh, and the theostomy, the Logos, became flesh here among us, and it was nothing else but the dwelling place for that entire fountain dwelling.
Amen.
Mwana uja, Logos ija, ina zakala tupi, chifuwa ife, tinaikidwa munofu. Ndipo theophane, Logos, ina zakala nofu. Kuno pakati pathu ndipo iyo sinali kanthu kalikonse koma malo okhalamo akasupe yense uja ankakhala mwa iye.
Oh, do you see it? There it is. That was the one that in, look here, let's turn now right quick to Hebrews the 7th chapter, just for a moment of grace, God being willing, let's see what it looks like here.
Oh, kwani inu mukuziona izo, ndi izo hapo. Uyo anali mmodzi, yemwe mu penyani hapa. Tieni titembenuzire sopano mofulumira ndithu ku Ahebri mutu wa 7. Basi kwa mphindi ya chisomo Mulungu pokhala akulolera. Tieni tione momwe izo zikuonekera apa.
Abraham, how much time we got? We got 10 minutes. All right. We catch this then we finish up next Sunday, Lord willing.
Amen.
Abraham, kodi tili ndi nthawi yochuluka bwanji? Ife tili ndi maminiti 10. Chabwino, ife titenga izi. Ndiye ife titsiriza izo. Wotsatira kapena la Mulungu ambuya kalola.
Abraham was returning from the slaughter of the king for this Melchizedek, king of Salem. How many knows what Salem was? Jerusalem.
Abraham anali akubwelera kuchokera koka pamfumu. Pakuti Melkizedeki uyu mfumu ya Salemu ndiangara kudziwa komwe yemwe chomwe Salemu anali Yerusalemu.
King of Salem, prince of the most high God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. Listen. To whom also Abraham gave a tenth part of all.
Amen.
Mfumu ya Salemu, kalonga wa Mulungu, wa mwamba mwamba, ye mwana komana ndi Abrahamu, akubwelera kuchokera koka pa mafumu, ndipo anamudalitsa iye. Mvetserani. Kwa yemwenso Abrahamu, anapereka gawo la kumi la zonse.
First being by interpretation the king of righteousness, after that also the king of Salem, which is the king of peace, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor ending of life.
Poyamba pakuti mwa kutanthauzira ndi mfumu ya chilungamo. Pambuyo pa izonso mfumu ya Salemu, yomwe ili mfumu ya ntendere. Wopanda bambo, wopanda mayi, wopanda mtundu wochokerako, wopanda ngakhale chiyambi cha masiku, ngakhale kutha kwa moyo.
A king come down from Salem and met Abraham coming from the slaughter of the kings, and this king didn't have no father, had no mother, had no beginning of days or ending of life. Who did Abraham meet?
Mfumu inabwela uko kuchokela ku Salemu. Ndipo anakomana ndi Abrahamu akubwela kuchokela koka pa mafumu. Ndipo mfumu iyi inali yopanda bambo. Inali yopanda mayi, inali yopanda chiyambi cha masiku, kapena kutha kwa moyo. Kodi Abrahamu anakomana ndi ndani?
I think he didn't have no father, he didn't have no mother. He never had a time that he began, and never has a time when he'll end. So that same king of Salem has to be living today.
Amen.
Amen. Amen. You see it?
Tsopano taganizani. Iye anali wopanda bambo. Iye anali wopanda amake. Iye analibe nthawi yomwe iye anayambira. Ndipo iye alibe nthawi yomwe iye anadzathere. Kotero mfumu yomweyo ya Salemu iyenera kuti ikhale ili ya moyo lero. Amen. Inu mukuziona izi?
It was that theosomy that was that son of God.
Amen.
What Salem? That Jerusalem which is above.
Amen.
That Abraham being blessed was searching, trying to find the city whose builder and maker was God.
Inali fiofane ija. Yomwe inali mwana wa Mulungu uja. Salemuti. Yerusalemu uja yemwe ali mwambamo. Yemwe Abrahamu pokalada dalisidwa. Anali akumufuna funa kuri ampeze. Akuyesera kuti aupeze nzinda womwe wa umanga wake ndi wa upanga anali Mulungu.
He wondered about sheepskins and goatskins everywhere, destitute, wondering and was seeking a city whose builder and maker was God. And he met the king of that Salem coming down, and he paid him a tenth.
Amen.
All was for him. Amen.
Praise God. Hallelujah.
Oh, Brother Grimm, that was him. That was him.
Iye anayenda yenda muzikopa za nkhosa ndi muzikopa za mbuzi kulikonse wopanda pokhala akuyenda yenda ndipo anali akufunafuna mzinda womwe waumanga ndi waupanga wake anali Mulungu ndipo iye anakomana ndi mfumu ya Salemu uyo anabwera pansi ndipo iye anamulipira iye gawo la kumi la zake zonse amen ndi ameneyo Oh, Mbale Graham, ameneyo anali yeyo. Ameneyo anali yeyo.
Abraham seen him again. One day he's sitting in the tent. He looked coming up there and he's seen three men coming. You know, there's just something about a Christian that he knows spirit when he sees it. When he just knows it.
Abraham anamona iye kachiwiri. Sikulina iye anali atakhala muhema. Iye anayangana akubwela chauko. Ndipo iye anawaona amuna atatu akubwela. Inu mkudziwa basi palichina chake chokhudza mkhrisitu. Kuti iye ama udziwa nzimu pamene iye auona iwo. Pamene iye amango udziwa iwo.
There's just something spiritual about it. Spiritual things are spiritually discerned.
Amen.
You know, he can just tell it. If he's really born, my sheep know my voice.
Pali china chake basi cha uzimu cha izo. Zindu za uzimu zima zindikiridwa mwa uzimu. Inu mkudziwa. Ea. Iye akoza kungo udziwa iwo. Ngati iye anabadwa kweni kweni. Ngosa zanga zima lidziwa liulanga.
And he just knew there was something. He run out and he said, come in my Lord. Sit down. Stop a little bit. I'll get a morsel of bread. Put in your hand. I'll wash your feet. Rest yourself. Think more about your journey for that. You come to visit me.
Ndipo iye anangodziwa kuti pali china chake. Iye anathamangira panja. Iye anati, bwerani muno, mbuye wanga. Khalani pansi. Imani pang'ono pokha. Ine ndikutengerani nthongo ya mkate ndikuyika mdzanja lanu. Ine ndikutsukani mapazi anu. Dzipumutseni nokha. Kenako, muzipitirira ndi ulendo wanuwo chifukwa inu mwabwera kudzandichezera ine.
Up in the barren land, taking the hard way, the way with the Lord's despised few, while Lot was living in riches, the nephew down there. But he was living in sin. That's what most richness produces, is sin.
Uko mudziko loumalo. Kurenga njila yovuta, njila yonyozeka hapa ngono ambuye. Pamene Loti, anali kukhala moyo mwa zolemereza, mzukulu wake kumusuko. Koma iye, anali kukhala muchimo, ndichimene kulemera kochuluka kumabala ndi chimo.
So Abraham brought him up while he got a little water and washed your feet. He ran into the calf and got a fat calf into the herd and killed it. Give it to a servant to dress and said, Sarah, need your meal.
Kodelo Abrahamu, anawabwele sila iwo uko, pamene iye, anka kapesa, mazipa ngono, ndipo anawatsuka mapazi yao, iye, anatamangila kungombe, ndipo anakapesa ngombe, yonenepa mugululo, ndipo anaipa iyo, naipeleka iyo kwa wanchito, kuri akaisende iyo. Sara, pota ufa wako.
You know what kneading it is? Means, you know, Mom used to have an old, kind of like a wedge she had in the meal barrel. Did you ever see one of them with the sifter? And it had a wedge in there, you'd rake the meal, you won't get heavy like that, and rake it through like...
Inu mkudziwa chomwe kupota, komwe kuli, kumara ndauza. Inu mkudziwa amaya analindi chokhalanga mphero chakale. Iwo analina chomu msuko wa ufa. Kodi inu, munayamba mwaonapo chimozi cha izo. Chokhala ndi mphero, ndipo iwe umakhala ndi mpheroyo mmenemo. Iwe umapera ufao, inu mukudziwa, ndipo chimakhala cholemerera monga choncho, ndi kumaupera iwo monga choncho.
I've seen Mama do it many times, the wedge. Have a little round thing, got a little screen wire on it. She'd get that needle up and sift it like that. She'd pat it back and forth like that, and then take the wedge and rake it around like that to get it all down.
Ine ndawaona apa amai akuchita zimenezo nthawi zambiri mbero. Amakhala ndi kanthu kakang'ono kozungulira komwe kamakhala ndi waya wosefera pa icho. Iwo amakhoza kutenga ufawo ndi kusefa iwo monga choncho. Inu mukudziwa ndi kusisitira iwo mbuyo ndi mtsogolo monga choncho. Ndiye mkutenga mbeloyo ndi kupela iwo mozungulira monga choncho. Kuti wonse upangike.
And that's when we have to go down and get our meal, ground to old grist meal, and the big old burrs, you know, heavy, made real cornbread, you saw logs all day on it.
Ndipo apo, ndipamene ife, ti mayenela kuti tipite, ndikuka peresa ufa watu kuchigayo chakale, ndi zo peredwa za misere zakale, inu mukudziwa. Zamhamvu ufa weni wachimanga. Inu mukhoza kucheka zipika utali wa tsiku lonse pa iwo.
So then need some meal right quick and make some whole cakes right here on the hearth right quick. And they milked the cow and got some milk and they got churned it and got some butter.
Kodelo ndiye anadipota ufa wina mofulumira. Ndikupanga zikonda moyo zina komwe kuno pa moto. Mofulumira ndithu. Ndipo iwo anayikama ng'ombe ndipo anatengapo mkaka. Ndipo iwo anautenga. Anaukonza iwo ndipo anapezapo batala.
And then they went and killed the calf and got some meat. And they fried the meat, got the buttermilk, cornbread. They got some butter to put on a hot whole cake. Oh, that's really good. And they smeared it all on there. And he took it out and set it down to these three men.
Ndiyeno iwo anapita nakaphapo ng'ombe napezapo nyama. Ndipo iwo anayikazinga nyamayo. Anatenga badala wa mkaka chigumu chachimanga. Ndipo anatenga badala kuti amuike pa zigumu za morozo. Oh, izo ndi zabwino kwenikweni. Ndipo iwo anamupaka iye yense pamenepo. Ndipo iye anazitulusa izo. Ndipo anakazika izo apo kwa amuna atatu awa.
And while they were eating, they kept looking towards Sodom. And after a while they got up and started walking away. And he said, Abraham, said, you won't keep it from me. I can't keep from you what I'm going to do. I'm going down there, the sins of Sodom's come in my ear.
Ndipo pamene iwo anali kudya, iwo ankapitiriza kuyangana cha ku Sodom. Ndipo panapita kanthawi, iwo ananyamuka ndipo anayamba kuyenda nacho kapo. Ndipo anati Abraham, anati inu simubisa izo kwa ine. Ine sindingakhoze kukubisira iwe chomwe ine ndikuti ndikachite. Ine ndikupita ku musi uko, machimwa a Sodomu. Afika mukutulanga.
Who was a man? Dust all over his clothes and sitting there eating the flesh of a calf and drinking the cow's milk and eating some whole cake cornbread and some butter. Who is this strange fellow? Three of them sitting there.
Kodi mwamuna ameneyo analindani. Fumbi paliponse pa zovala zake ndipo adakhala apo akudya mnofu wa ng'ombe yaying'ono ndi kumamwa mkaka wa ng'ombe ndi kumadya zigumu zina zachimanga ndi batala wina. Kodi munthu wachilendo uyu ndi ndani? Awiri kapena atatu a iwo adakhala apo.
Dust all over his clothes? Oh yeah, we're from a far country. Yeah, way away. And so he said, well, who were they?
Fumbi lili paliponse pa zovala zake. Oya, ndife ochokera ku dziko la kutali. Eya, kutali komwe. Ndipo kodelo iye anati, chabwino, kodi anali ndani iwowo?
He said, I can't keep from Abraham, seeing if he's the heir of the earth. Amen.
Amen.
I reveal my secrets of the words to those who are heir of the earth. That's where the church ought to be today. That's right.
Yanati, ine sindingakhoze kumubisira izo Abraham. Pona kuti iye ndi wolandira dziko lapansi. Amen. Ine ndima ulula zinsinsi zanga mwama uwena kwa iwo omwe ali olandila nao dziko lapansi. Apo ndi pamene mpingo ukuyenera kukhala uli lero. Ndiko kulondola.
Get the secrets of God, know how to hold yourself and act and what to do, how to walk and how to live with the air of the earth.
Right. Kupeza zinsinsi za Mulungu, kudziwa momwe ungadzigwirire weka, ndi kumachitapo, ndi chori uzichita, ndi momwe ungamayendele, ndi momwe ungamakhalire moyo, ndi fe olandila dziko lapansi. Kulondola.
He reveals it to you because you won't keep nothing back. That's why we're watching these things come to pass in the world. So, oh, that's a bunch of fanaticism. Let him say it. The air of the earth knows these things.
Iye akulula izo kwa inu. Chifuwa iye sangabise chilichonse. Ndicho chifuwa ife chikupenya zinthu izi zikuchitika. Ziko likumati, aha, ilo ndigulula otendeka. Asiye niyo azine na izo. Ola ndila ziko lapansi akuziziwa zinthu izi.
They shall be called the children of God. Blessed are they that are the meek, for they shall inherit the earth.
Pakuti iwo azidzachedwa wana a Mulungu. Odala ali omwe ali ofasa. Pakuti iwo adzalandira dziko lapansi.
He makes his secrets known to him, reveals it to him, showing him what to do and how to live, forsaking the things of the world, walking godly, living godly in this present world, walking on with him. Let the world say what they want to.
Iye amadzi wisa zinsisi zake kwa iwo. Ama ululila izo kwa iwo, kuwasonyeza iwo zote azichita, ndi momwe anga makalile moyo, kusia zinthu za mdziko, kumayenda mwa umulungu, ndi kumakala moyo mwa umulungu, mudziko ili lapanoli, akuyenda limodzi ndi iye, siyani dziko lizinena zomwe iwo akuzifuna.
So he said, I can't keep this secret from Abraham, because seeing he's the heir of the earth. But, he said, I'm going down to destroy Sodom. I'm going down.
Kotelo iye anati, ine sindingakhoze kubisa chinsinsi ichi kwa Abrahamu, chifukwa poona kuti, iye ndi olandira dziko lapansi. Koma, iye anati, ine ndikupita kumeneko kuti ndikamuononge Sodom. Ine ndikupita kumeneko.
What do you go do, mister? Where are you from? What's it all about?
Kodinu, mukachita chiyani bambo? Kodinu, mwachokela kuti. Kodinzo nsezi, nzachiyani.
Come to find out, he said, and another thing, Abraham, you've waited 25 years for this promise I give you. You done got all the bird eye up and the pins and everything for this baby 25 years ago. You still been waiting on me.
Anabwela po zindikila kuti, yanati, ndipo chinthu china Abraham, iwe wadikilila zaka 25 kwa lonjezo ili lomwe ine ndakupatsa iwe. Iwe unapeza kale matewela, mapinifolo, ndichili chonse cha mwana uyu. Zaka 25 zapitazo. Iwe wakala ukuyembekezerabe pa ine.
Now I'm going to visit you just about the time of life, according to time of life. Next month I'll be with you.
Tsopano ine, ndidza kuchezela iwe, basi pafupi nthawi ya moyo, molingana ndi nthawi ya moyo. Mwezi wa mawa, ine, ndidza kalandi iwe.
And Sarah back in the tent, and this man had his back turned to the tent, talking to Abraham like this, and Sarah went, he said, what made Sarah laugh?
Amen.
Amen. Oh, how about that? That was quite a telepathy, wasn't it?
Ndipo sala kuseli muhema, ndipo munthu uyu anali atalozesa msana wake kuhema, akuyankhula kwa Abraham, monga chonchi, ndipo sala anati, iye anati, nchiani chamupangisa sala kuti aseke. Nanga bwanji zimenezo, uko ndituli kunali kuwerenga maganizo, si choncho uko.
What made Sarah life? Sarah said, no honor, I said, oh yes you did. She was scared. She was trembling.
Nchiani chamupangisa sala kuti aseke. Sala anati, hai, ine sinina seke konse. Anati, oh, inde iwe unatero. Iye anali ataopsezedwa. Iye anali akunjenjemera.
Who is that can know what she is doing back in the tent? That's that same God that's with us today. Same one. He knows all about it, see. He just reveals it as you have need, see.
analindana ameneyo wodziwa zomwe iye anali kuchita kuseri muhema. Ameneyo ndi Mulungu yemweyu yemwe ali ndi ife lero. Mmodzi yemweyo iye amadziwa zonse za izo mugona. Iye amangoulula izo pamene inu mukuzisowa mugona.
What you laugh about? See his back turned to it. The Bible stated that and his back was turned to the tent. But he knew it. What's she back there doing this, you see? So he said, I'm going to visit you.
Ukuseka chiyani iwe mwaona? Nsana wake atatembenuzikira kwa iyo. Bible linafotokoza zimenezo kuti nsana wake unali utatembenuzidwira kuhema. Koma iye ankadziwa izo. Kodi akuchita iye kumbuye uko. Kuchita izi inu mugona. Kotero iye anati ine ndiza kuchezerani inu.
Who is this strange fellow? You know what happened? He walked right out there and vanished. And the Bible said that that was Almighty God.
Amen.
Jehovah. That great fountain. That theosophy, that logos.
Kodi munthu wodabwitsa uyu ndi ndani? Inu mukudziwa zomwe zinachitika? Iye anaenda mpaka uko komwe ndipo anasowa. Ndipo Bible linanena kuti uyo anali Mulungu wamphamvu zonse. Yehova. Kasupe wankulu uja, fiofane ija, logos ija.
Some preacher said to me some time ago, said, Brother Branham, you would actually think that was God, would you? I said, the Bible said it was God, Elohim, which he was Almighty God, the El Shaddai.
Amen.
That's right, the strength giver, the satisfier. Amen.
Mlali kuina ananena kwa ine, ngawi inakala anati, Mbale Branham, inu simukana ganiza kweni kweni kuti uyo, anali Mulungu. Mungatelo inu, inendinati Bible, linati uyo anali Mulungu. Elohim, chome iye anali Mulungu wa mhamu zonsi, El Shaddai, ukonklondola. Wopeleka nyonga, wokutitsa. Amen.
Oh, I feel religious. Think of it. There he is. I'm going to show you who he is here, then you'll see who the Son is. That was Jesus.
Amen.
Before he had the human name, Jesus.
Oh, ine ndikumvelera mwachipembedzo. Taganiza nza izo apa. Pomwe iye ali tsopano. Ine ndikusonyeza ninu yemwe iye ali. Ndiye inu muona yemwe mwanayo ali. Uyo anali Yesu. Iye asana kale ndi dzina la umuntu. Yesu.
Stood there at the fountain that day and it was all drinking on having other waters in the wilderness and things like that. He said they're eating their manna.
Anaima apo pakasupe tsiku lija. Ndipo iwo anali onse akumwa inu mukudziwa. Ndipo kumakhala ndi madzi omwe anali muchipululu. Ndi zinthu monga izo. Iye anati iwo anali kudya mana.
He said, our fathers eat manna in the wilderness for 40 years. He said, they're everyone dead. He said, I'm the bread of life. It come from God out of heaven. He that eats this bread shall never die.
Ananena, iye anati, makolo athu ankadya mana muchipululu kwa zaka 40. Iye anati, ndipo iwo mmodzi aliyense anafa. Anati, ine ndine mkate wa moyo, umene wabwera kuchokera kwa Mulungu, kuchokera kumwamba. Iye amene adya mkate uwu sadzafa konse.
Said, well, our fathers drank from a spirit, from a spiritual rock that was in the wilderness that followed him. He said, I'm that rock.
Anati, chabwino makolo athu anamwa kuchokera kwa mzimu, kuchokera ku thanthwe la uzimu lomwe linalimu chipululu, lomwe linkawatsatira iwo. Iye anati, ine ndine thanthwe limenelo, ulemelero, Yohane Woyera, mutu wa 6.
Why, they said, what? Yes, that's right. Why, he said, you're not even 50 years old. Of course, his work made him look a little old, but he's only 30.
Bwanji iwe anati chiani inde ndiko kulondola. Bwanji iye anati inu iwe sunafike ngakhale usinku wa zaka 50. Ndithudi ntchito yake inkamupanga iye kuoneka wokalambirapo pang'ono. Koma iye anali satezoka.
Said you're a man not over 50 years old and you say you've seen Abraham has been dead for 800 or 900 years? We know now that you're a devil. He said before Abraham was, I am.
Anani ndiwe mwamuna wosa kwa nankomwe usingu wa zaka fifite za kubadwa. Ndipo iwe ukuti iwe unamuona Abraham. Yemwe wakalata afa kwa zaka mazana 80 kapena 9. Ife tukudziwa sopano kuti ndiwe mdierekezi. Yanati asana kalepo Abrahamu ine ndine.
There he is. Who was the I am? A perpetual name for all generation. That was that pillar of fire in the burning bush.
Amen.
I am that I am.
Amen.
There he was, that theophany made here called the Son of God. The I am the Jehovah.
Ndiuyapo. Kwani ine ndine anali ndani dzina lopitirira kwa mibado yonse ilo linali lawira moto lija muchisamba choyaka ine ndine yemwe ndiri apo iye anali Theophane ija anakomana nayo apa yotchedwa mwana wa Mulungu ine ndine Yehova.
Thomas said, Lord, show us the Father and satisfied. Said, I've been so long with you, you don't know me? Say, when you see me, you see the Father. Why say, show us how the Father?
Thomas anati, Ambuye, tuone tseleni ife Atate, icho chiri kutisa ife. Anati, ine ndakhala ndinu motalika chotere, inu simukundidziwa ine. Anati, pamene inu mukundiona ine, inu mukuwaona Atate. Bwanji ukuti tuone tseleni ife inu, Atate.
I am the Father of one. My Father dwelleth in me. I am just the tabernacle called the Son. The Father dwells in me. Not me that doeth the works. It's my Father that dwells in me. He doeth the works.
Amen.
Not me.
Ine ndi Atate tili mmodzi. Atate anga akukhala mkati mwa ine. Ine ndangokhala kachisi wotchedwa mwana. Atate akukhala mkati mwa ine. Si ine yemwe ndikuchita ntchitozo. Ndi Atate anga omwe akukhala mkati mwa ine. Iye akuchita ntchitozo. Osatine.
Now, standing back there again, Moses seen the hind part of him, said it looked like the back of a man, the logos that went from God.
Tsopano, ataima kumbuyo uko apanso, Mose anamuona iye, gaula kunsana kwa iye anati, unkaoneka ngati nsana wa muntu, logos, yomwe inachokela kwa Mulungu.
Then what happened? This was God. And the reason he had to come from logos to flesh, what happened to that? 5 minutes before that, he was the logos. But what did he do?
Ndiye nchiani china chitika. Uyu anali Mulungu. Ndipo chifukwa chomwe iye anachokela kwa logosi, kudzakhala thupi. Chiani, motani inu. Nchiani china chitika kwa izo. Maminiti asanu, izo sana chitike, iye anali. Iye anali logos. Koma kodi iye anachita chiyani?
He just reached over. Now our bodies are made out of 16 different elements of the world. We know that. It's made out of potash and a little calcium and petroleum and cosmic light and atoms and so forth. All bundled together and makes this body. It comes from the dust of earth.
Iye anangofikira apo. Tsopano matupi athu ama pangidwa kuchokela ku zipangizo 16 zosiyana za mdziko. Ife tikudziwa zimenezo. Iwo ndi opangidwa kuchokela ku potash ndi kasham pang'ono ndi petroleum ndi kuwala kwa dziko ndi maatomu ndi zina zotero. Zonse zikamangidwa palimodzi. Ndipo zimapanga tupiri. Zimabwela kuchokela kufumbi la dziko.
You eat the food that turns into from the dust and it comes from the dust and it just goes right on. Your flesh, as far as your flesh, is no different from a horse or from a cow or anything else. It's still just flesh.
Inu mumadya chakudya. Pamene inu mudya chakudyacho, icho chimasanduka kukhala kuchokela kufumbi. Ndipo icho chimachokela mufumbi ndi basi. Icho chimango pitirira pasogolobe, tupi lanu. Kunena za tupi lanu, Ilo silo siyana kwa la kavalo, kapena kwa la ngombe, kapena china chiri chonse, ilo ndi nofu basi.
Boy, you glorify the flesh, but that spirit has a soul in there, my brother. That's right. But your flesh is just dust here, it's like that animal. Your flesh is no more than an animal.
Nibonya mata, iwe omalibatsa ulemelelo tupi. Komanzimu uo, ulindi solo nkati menemu, mbale wanga. Uko nklondola. Koma tupilako, lango kala fumbila dziko la pansi. Monga jinyama. Tupilako, silo posa la jinyama.
If you lust after flesh and things, you see lust after women, lust after all these different things, it's still animal. That's right. Right, you shouldn't do it. The Spirit of God leads you on, puts you on a higher plane than that. That's exactly right.
Ndikonga dinu muma sirila tupi, ndiji ndujo mwainu muma jiona kusirila kazi, kusirila zinduzina zonse izi, ijo ndiji nyama apobe, ndikokulondola. Inu musamachite izo, nzimu wa Mulungu umakusogolelani inu mopitirila, ndi kukuikani inu pamalo apa mwamba kuposa ameneo, ndizo ndende kulondola.
Now, and here, this great theosomy stand there. What that great Jehovah God, you know what he said? He just reached over, got a handful of atoms, got a little light and poured it in like this one. A body, and just stepped right into it. That's all.
Sobano, ndipo apa, fiofane ya ikulu iyi, ita imapo. Chiani, Jehovah mulungu wankulu uyo. Inu mkudziwa zomwe iye ananena, iye anango fikira. Apo ndipo anatenga maato mwapa ngono okwa nila mzanja. Anatenga kuwala pangono. Ndipo anakutsanulila iko mwaiye monga chonchi. Anati tupi. Ndipo anango lowa muilo lomwe. Ndizo zonse.
Say, come here, Gabriel, that great archangel. Step in that. Come here, Michael, the angel on his right side. For the Jew, step in that.
Anati, bwela kuno Gabriel, ngelo wankuluja. Anati, loa mene. Bwela kuno Mikaele, ngelo waku zanjalake, la manja. Pakuti, iwe loa mene.
God and two angels walked down here in human flesh and drank the milk from a cow, eat the butter out of the milk, and eat some cornbread, and eat the flesh of the calf.
Amen.
Two angels and God, the Bible said so.
Mulungu ndi angelo awiri anaenda pansi kuno mutupila umuntu ndi kumwa mkaka wochokela kwa ngombe kudya badala wochokela munkaka ndi kudya zigumu zina ndi kudya nyama ya ngombe ya ingono. Angelo awiri ndi Mulungu. Bible linanena chomwecho.
That's Melchizedek that Abraham met coming from the slaughter of the kings. That's the Son of God.
Ameneyo ndi Melchizedek. Yemwe Abrahamu anakumana naye akubwela kuchokela koka pa mafumu. Ameneyo ndi mwana wa Mulungu.
Go ahead here in the Hebrews, the 7th said, but made in the order all like unto the Son of God.
Amen.
There he is. He made all things by him. And he walked right out there and just changed that dust right back to dust again and stepped right back into glory.
Pitirirani kuno mu Ahebri wa 7 anati, koma anapangidwa mwadongo solo longa la mwana wa Mulungu. Apo iye ali, iye anapanga zinthu zonse ndi iye, ndipo iye anaenda kunka ukokomwe, ndipo anango sinda kuchoka mu kufumbiro, nilibwela kufumbi lomwenso, ndipo analowanso mule melelo momwe.
And the angels, as soon as they delivered Lot and missed Lot, and she kept looking back and said, told them not to do it again, and they stepped right back into the presence of God.
Ndipo angelo mansanga pamene iwo anamuombola Loti, ndi akaza Loti, ndipo iye anapiririza kuyangana mbuyo. Iye anati, anawauza iwo kuti asachite izo kachiwiri. Ndipo iwo anapita kubwere ranso mukukhalapo kwa Mulungu.
Faith that we serve tonight. The living God, the Jehovah, the pillar of fire is with us. shows himself in power and action and magnify.
Tsopano ndi chiyembekezo chachikulu bwanji chomwe ife tili nacho. Chikulupiriro chachikulu ichi chomwe ife tikuchitumikira usiku uno. Mulungu wa moyo Yehova lawila moto ali ndi ife. Akudzisonyeza yekha mu mphamvu ndi zochita ndi kudzikulitsa.
Let him take the picture of him. The same Jehovah, the Son of God, that came from God, went back to God, and dwells in his church forevermore. There he is.
Kualola iwo kuti atenge chithunzi cha iye, Yehova yemweyo, mwana wa Mulungu, yemwe anabwera kuchokera kwa Mulungu, anabwereranso kwa Mulungu, ndipo akukhala mu mpingo wake kwa nthawi zonse. Ndi uyo apo.
He has our names on his book with a sworn oath by himself, for there's no one greater he can swear by. That he'll raise us up at the last day.
Iye alinao maina atu pabuku lake. Ali ndi lumbiriro lapa iye yekha pakuti palibe wina wankulu yemwe iye angakhoze kulumbirirapo kuti iye adzatiutsa ife apo mu tsiku lotsiriza.
He that eats my flesh and drinks my blood has everlasting life, and I'll raise him up at the last day. He that cometh to me, I will no wise cast out.
Iye amene adya thupi langa ndi kumwa magazi anga ali nawo moyo wosatha, ndipo ine ndizamuukitsa iye pa tsiku lotsiriza. Iye amene adza kwa ine, ine ndidzamutaya konse iye kunja.
He that heareth my word and believeth on him and sent me hath everlasting life, and shall never come into condemnation, but pass from death into life.
Amen.
Iye amene amva mawu anga nakhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha, ndipo sadzabwera konse kuchiweruzo, koma wadutsa kuchokera ku imfa kupita ku moyo.
That same one could just reach and grab a handful of calcium and potash. There you are again.
Mmodzi yemwe uja angakhoze kungofikira ndi kugwira kashamu wodzaza dzanja ndi potashi nkuti ndipo ndinu apo kachiwiri, ndipo dzina langa lili pa buku lake. Oh,
why do I care how stupid my shoulders are getting, how old I get? Certainly not. Not a bit weary.
Ndikusamala chiyani momwe mapewa anga akugwera, momwe ndikukalambira ndithudi ayi, sindiri kudandaula pang'ono.
Brother Mike, one of these days, bless your heart, brother, when that great trumpet will come, that sound, and that Joseph will step forth. Hallelujah!
Mbale Mike, limozi la masiku awa adalise mtima wanu mbale, pamene lipenga lalikulu ilo liti lizabwere kumveka uko, ndipo Yosefe uyo adzabwera apo. Aleluya.
You say, children, there will be made in his likeness, young forever, old age has passed away, sickness, trouble, sorrows has vanished.
Amen.
Glory be to the living God.
Yadzadi wana apo inu mudzakhala muli mudapangidwa mu maonekedwe ake ang'ono kwa nthawi zonse. Usingu wa ukalamba wapita kutali, matenda, mavuto, zisoni za sowa, ulemerero ukhale kwa Mulungu wa moyo.
That's who he speaks to today, his son. In sundry times and divers manner he spoke to the prophets, but in this last day through his son Christ Jesus.
Uyo ndiye mwe iye akuyankhuliramo lero mwana wake mu nthawi zakale ndi mmachitidwe osiyana. Iye ankayankhula kupyolera mwa mneneri, koma mu tsiku lotsiriza lino kupyolera mwa mwana wake Khristu Yesu.
He speaks to every man's heart that he is called. If you've ever felt his voice or heard it knock at your heart, please don't turn it away. Let us pray.
Iye akuyankhula kwa mtima wa munthu aliyense yemwe iye wamuitana. Ngati inu munayamba mwamvererapo konse liwu lake, kapena munamvapo kugogoda kwake pa mtima wanu, chonde musakukane iko kuchoke. Tiyeni ife tipemphere.
Heavenly Father, tonight, as we're so happy to know at the opening of this Hebrew letter, how Paul went right back into the Gospels.
Yeah.
He just wouldn't take it up on a hearsay or up on an experience.
Hallelujah.
He wanted us to know what was truth.
Adada kumwamba, usiku uno pamene ife tiri okondwa kwambiri kudziwa pakutsegula kwa kalata ya Ahebri iyi. Momwe Paulo anapitila mbuyo momwe ku mautenga. Yesa kanati ango zitengela izo pa zongo mva kapena pa chomu chitikila. Iye ankafuna kuti ife tizidzadziwa chomwe chinalicho onadi.
And he went right back into the Gospels and back into the Old Testament, the Gospel that was preached to them. And he received through the Old Testament there all the shadows and types.
Ndipo iye anapita mbuyo momwe mumautenga. Ndipo iye kubwelera muchipangano chakale. Utenga womwe unalalikidwa kwa iwo. Ndipo iye anaona kudzera muchipangano chakale apo. Mitunzi yonse ndizo imira.
That's why we got this great book of the Hebrews tonight. And we see it, Lord, and we love it. And through ages it's been burned, it's been scattered, it's been tried to be done away with, but she waves on just the same.
Amen.
For thou hast said, heavens and earth will pass away, but my word shall not.
Ndichifukwa ife tili ndi buku lalikulu ili la Ahebri usiku uno. Ndipo ife tikuliona ilo Ambuye. Ndipo ife tikulikonda ilo. Ndipo kupiola mu mibado, ilo la ochedwa, ilo la mazidwa, ilo la yesedwa kuti litesedwepo. Koma iye akudusa mafunde, chimozi basi. Pakuti inu munati, miyamba ndiziko la pansi zidzachoka, koma mauanga sadzatero.
And the skeptic would say, well, you said Paul wrote this, not Paul, but God that was in Paul.
Amen.
That creative being. That was inside of Paul.
Ndiye wokaikira ngati chabwino inu munati Paulo analemba izi. Osati Paulo, koma Mulungu yemwe anali mwa Paulo, chokhalapo cholenga chija, chomwe chinali mkati mwa Paulo.
Just like was in David, when he said, I'll not suffer my Holy One to see corruption, neither will I leave his soul in hell.
Basi monga chinali mwa Davide, pamene iye anati ine sindidzalola woyera wanga kuti aone chivundi, ngakhalenso sindidzausiya moyo wake mu hade.
And the Son of God taking those words from that prophet and went right into the bosoms of hell and said, tear down this tabernacle, I'll raise it up in 3 days. And he did it, because God's word can't fail, one iota can't fail.
Ndipo mwana wa Mulungu anawatenga mau awo kuchokela kwa mneneri ameneyo. Ndipo anapita pansi muchifuwa cha Gehena chomwe. Ndipo anati pasulani kachisi uyu. Ndipo ine ndizamukisa iye mu masiku atatu. Ndipo iye anazichita izo. Chifukwa mau wa Mulungu sangakhoze kulephera. Dontho limmozi silingakhoze kulephera.
How we thank God for this great Urim Thummim. And to know that our experiences tonight, Lord, flashes right on this Bible here. We're born again. Have the Holy Spirit.
Momwe ife tiku mutoko zela Mulungu paizi. Uli mtumimu wankulu uyu. Ndipo kudziwa kuti zoti chitikila zatu siku uno Ambuye. Zikuwalila pa Bible ililomwe apa. Ndife obadu wakachiwiri. Tlinao nzimu oyela.
Dear God, if there be a man or woman in here tonight, boy or girl, who has never witnessed this, how could they raise up if there's no life in there? All they say, I have life. But the Bible said, she that liveth in pleasure is dead while she's alive.
Wokondedwa Mulungu, ngatibanga kale pali mwamuna kapena mkazi muno usikuno, nyamata kapena sungwana, yemwe sanayambe wachitirapo umbonizi. Iwo angakhoze bwanji kuuka ngati mulibemo moyo mmenemu. Oh, iwa kuti, ine ndili nawo moyo, koma Bible linati, yeye mwakala muchisangalatso, ndi wakufa pamene iye akanali moyo.
You say you have life, but you're dead. You claim, said the Bible, that you have life, but you're dead.
Inu mukuti, inu muli nawo moyo, koma ndinu wakufa. Inu mumadzinenera, linatero Bible, kuti inu muli nawo moyo,
thou say you're rich and have need of nothing, but not know that you're miserable and poor and naked and blind and don't know it. And that's the condition of the churches tonight, Lord.
Ngakhale inu mukuti ndinu olemera ndipo simukusowa kanthu koma simukudziwa kuti ndinowomvesa chisoni ndi osauka ndi amaliseche ndi akhungu ndipo simukudziwa izo ndipo icho ndi chikhalidwe cha mipingo usikuno Ambuye.
How they miss these great valuable things to know that the great Jehovah God who can only produce by said bring me those little fish. He had to take the fish today to make something with it, showing that the resurrection had to be something to do something with.
Momwe iwo akuponyera zinthu zazikulu zaphindu izi. Kudziwa kuti Mulungu Yehova wankulu yemwe angakhoze kokha kupereka mwa yanati ndibweretsereni inu tinsomba tatingono ito. Iye ankayenera kuti atenge nsomba kuti apange china chake ndizo kusonyeza kuti chiukitsiro chinkayenera kuti chikhale china chake choti achite nacho china chake.
He not only made fish, but he made cooked fish, he cooked bread. And he fed 5,000, the five little fish, little loaves and two fishes. Oh, Lord, it was in his hands, and he was a creator. But he had to have something in his hand.
Iye sanangopanga nsomba zokha, koma iye anapanga nsomba zophikidwa. Iye, mkate wophika. Ndipo iye anadyesa zikwi zisanu ndi nsomba zisanu zazing'ono, mikate yaing'ono ndi nsomba ziwiri. Oh, Ambuye. Izo zinali mu manja ake, ndipo iye anali mlengi. Koma iye ankayenera kuti akhale ndi china chake mdzanja lake.
God, may we lay ourselves in his hands tonight and say, oh God, take me as I am. And when the end of my life is here, let me go with this hope that was within me, knowing that I've been born again and your spirit has bore record with me and witnessed with my spirit that I'm your son or your daughter, and at that last day you'll raise them up. Grant it, Father.
Mulungu, mulole ife tidzikoneke tokha mumanja ake usikuno kuti o Mulungu nditengeni ine momwe ine ndilili ndipo pamene mathero amoyo wanga adzakhala pano mundilole ine ndipite ndi chiyembekezo ichi chomwe chinali mkati mwanga podziwa kuti ine ndabadwa kachiwiri ndipo mzimu wanu wachitira umboni ndi ine ndipo wachitira umboni ndi mzimu wanga kuti ndine mwana wanu kapena mwana wanu wankazi ndipo pa tsiku lotsiriza ilo inu mudzawaukisa iwo perekani za Atate.
While we have our heads bowed, would there be one would raise your hand and say, remember me, Brother Branham, in prayer. I want God to know me when before I leave this earth, that he'll know me so much that he'll call my name, I'll answer.
Ndipo pomwe ife tili ndi mitu yathu itawela mitsidwa ngati pangakhale mmodzi yemwe angakweze dzanja lake ndikuti ndikumbukireni ine mbale Branham mupemphero. Ine ndikufuna Mulungu kuti andidziwe ine pamene ine ndisanachoke pansi pano kuti iye azindidziwa ine mochuluka kwambiri kuti iye adzayitana dzina langa ine ndidzayankha.
Lord bless you, son. God bless you, and you, and you, lady. Someone else? Just raise your hand. Say, pray for me, Brother Branham. That's what we'll do. God bless you, young lady. That's good.
Ambuya kudalitse iwe mwananga. Mulungu akudalitse inu. Ndi inu. Ndi inu, dona. Wina wakenso? Ingokwezani dzanja lanu mkuti ndipemphereleni ine mbali Branham. Ndi chimene ife titi tichite. Mulungu akudalitse iwe dona wang'ono.
Now while your head's bound, praying, I'm going to sing a verse of this song.
Sobano, pomwe mutu wanu wawera mitsidwa, mukupembera, ine ndikuti ndiimbe ndime ya nyimbo iyi.
Kusa kumbe chuma cha mtsiko, chomwe chivunda mansanga, manda Zo pazamu ya yo
head bowed, will you just reach your hand up and say, yes, Lord, here's mine. What will it do? It'll show your spirit in you made a decision. I want your hand, Lord.
Pamene iye akuisewela tsopano, ndi mutu wanu wowela mitsidwa. Kodi inu mungangofikira ndi dzanja lanu mwamba kuti inde Ambuye langa ndili. Kodi izo zikanachita chiyani? Ilo lisonyeza mzimu wanu mkati mwanu wapangalingalilo. Ine ndikufuna dzanja lanu Ambuye.
God bless you, little girlie. I'll raise my hand. God bless you, little girl, down here. That's fine, honey. God knows happy to see you do that. Except for the little children to come to me.
Mulungu akudalitse iwe msungwana wang'ono. Ine ndikukweza dzanja langa. Mulungu akudalitse iwe msungwana wang'ono pansi apa. Izo nzabwino wokondedwa Mulungu. Iwe ukudziwa ndi wokondwa kukuona iwe uchita izo. Lolani wana ang'ono adze kwa ine.
I want God you to hold my hand. And that day I want to be in your hand that when you call, I'll come. Yes, like Lazarus was. God bless you, sister.
Ine ndikufuna Mulungu inu mugwire dzanja langa. Ndipo pa tsiku limenelo, ine ndikufuna kuti ndidzakhale mudzanja lanu. Kuti pamene inu mudzaitana, ine ndidzabwere. Inde monga Lazaro anachitira. Mulungu akudalitseni inu mlongo.
Lendo wanu ikazata kwa mlungu kudakala wona kwa nuko wanu mulemere yoyo wanu za kwa tujidwa.
What do you do now then?
Kodi inu muchite chiyani tsopano ndiye?
Gwira dzanja Mulungu. Gwira dzanja Mulungu. Manga ziembe ezo pazamia.
Heavenly Father, several hands went up in this little meeting tonight that they want to take a hold tonight of your unchanging eternal hand.
Atada kumamba, manja angapo anakwela mamba munsonkhano wa ung'ono uno usikuno. Kuti iwa kufuna agwire usikuno kudzanja lanu losasintha la muyaya.
Knowing that what is committed to you, you said, all the Father has given me will come to me, and none of them will be lost, and I'll raise them up at the last day. Can never perish, can never come to judgment, but has eternal, eternal life.
Podziwa kuti chomwe chaperekedwa kwa inu, inu munati ine, onse omwe Atate andipatsa ine, adzadza kwa ine. Ndipo palibe mmodzi wa iwo adadzatayike. Ndipo ine ndidzawaukitsa iwo pa tsiku lotsiriza. Sangakhoze konse kuwonongeka. Sangakhoze konse kubwera kuchiweruzo. Koma ali nawo wamuyaya. Moyo wamuyaya.
And there's only one eternal life that comes from God alone. It is God. And we become part of God so much that we're sons and daughters of God.
Ndipo pali moyo wa muyaya umodzi wokha umene umabwera kuchokera kwa Mulungu yekha. Iwo ndi Mulungu. Ndipo ife timakhala gawo la Mulungu mochuluka choncho kuti ndife ana amuna ndi akazi a Mulungu.
When we have God's Spirit in us, we think like God. We think of righteousness and holiness. And we try to live to please Him.
Pamene ife tili ndi mzimu wa Mulungu mkati mwathu, ife timaganiza monga Mulungu. Ife timaganiza za chilungamo ndi chiyero. Ndipo ife timayesera kukhala moyo moti tizimusangalatsa iye.
Grant, Lord, that type of life will enter every person that raised their hand and those who should have raised their hands and did not. I pray that you'll be with them. Grant it, Father.
Pereka na mbuye kuti ntunduwo wa moyo ulowe mwa munthu aliyense mwana kwesa sanja lake. Ndiwo omwe akanada kweze manjawo ndipo sanatero. Ine ndikupemphela kuti inu mukhale nawo iwo. Perekani isa Atate.
And when journey is ended, life is finished. May we enter into peace at that day with him where we'll never be old, never be sick, never be no trouble. Until then, keep us joyful and happy, amen. Praising him. For we ask it in his name. Amen.
Ndipo pamene ulendo watha, moyo watha, mulole ife tidzakalowe muntendere pa tsiku limenelo limodzi ndiye. Komwe ife sitidzakalamba konse, sitidzadwala konse, sitidzakhala konse vuto. Kufikira pamenepo tisungeni ife achisangalalo ndi okondwa. Tikumutamanda iye pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake. Amen.
All you believers, now let's just raise your hands to sing that chorus.
Nonse inokulupirira tsopano tieni tingokweza manja athu mmwamba ndikumaimba korasija.
Vira zanja la Mulungu. Vira zanja la Mulungu. Manga zembe kezo pazamyaya. Vira zanja la Mulungu.
Let's hum it. While you're doing that, your neighbor, to say God bless you, neighbor, shake hands with somebody sitting next to you. God bless you.
So we're not yeni tizingu nguza iyo. Pamene inu mujida iso, oyandika na nao anu. Inu muziti mulungu akudalitse ninu, oyandika na nane. Gwira nani chanza, ndiwina wake wakala pafupi ndi inu. Mulungu akudalitse ninu.
On both sides now. On both sides, shake hands. God bless you, neighbor. God be with you. Build your hopes on faith, eternal.
Mbali zonse ziwiri sopano. Kumbali zonse ziwiri. Gwira nani manja. Mulungu akudalitse ninu. Oyandika na nane. Mulungu akhale ndi inu. Mangani ziyembekezo zanu pa zinthu zamuyaya. Doc, ine ndikudziwa zili apo mbale. Ine ndikudziwa inu mwakhala muli pamenepo mbale Neville nthawi ya Itali.
Pamene ulendo udzatha.
Zidzachitika limozi la masiku amenewa.
Kwa Mulungu tikakhalowona.
Ife tidzakamuona mbale Seward uko.
Kwanu. Kwanu mulemereru, moyo wanu zakwatulidwa. Gwira dzanja la Mulungu.
I like that worship as the message.
Ine ndimakonda kupembeza kumeneko ukatha uthenga.
Gwira dzanja la Mulungu, manga ziyembekezo pa zamuyaya. Gwira dzanja la Mulungu, nthawi yadzaza ndizosindika. Palibe tosasunda chingaime. Manga ziyembekezo pa zamuyaya. Gwirani.
Let's catch a view, I mean. That unseen one in the midst now, and just worshiping now.
Tieni fe tigwire maonekedwe aiye. Uyo osonekayo pakati pathu tsopano. Ndipo tingomupembeza iye tsopano pamene ife tikuimba.
Gwira dzanja la Mulungu. Gwira dzanja la Mulungu.
Zingompembezani iye tsopano.
Kugwera
pansi.
The message is over. It's worship.
Utenga watha. Ndikupembedza.
Sesani pansi.
Zingo masambani mwaiye.
Tendere, tendere. Oda wisa.
Itzika
pans. Itokera.
That great mountain is opening up.
Kasupe wankuluja. Iye akutsegukano.
Sesani panzi.
Kodizo sisi kuchita china chake basi.
Tende oda wisa. Kujokela kwa tate. Atu namba. Sesani pansi.
About it, just rich and sweet. Wonder if there's a sick person who wants to be anointed and pray for you. If there is, find your place. Is the
lady in a wheelchair there? Just let her remain. I'll come pray for her. She won't have to get the chair. Another? Ndipo ine ndikudabwa ngati pali munthu wodwala yemwe akufuna kuti adzozedwe ndi kupemphereredwa. Ngati alipo ingopeza malo ano, kodi ndidona uyo mu chikuku apo, ingosiyani iye akhale pomwepo. Ine ndibwera kudzamupempherera iye, iye sasowa kuti anyamuke mu chikukumo. Winanso, chabwino.
Oh, don't you just love this part of the sermon? How many people just know that the presence of God's here? That's what I talk about. That's sane. You just feel like, how many feels like you can just scream out? That's the thing. You just feel like something you're just supposed to scream out. See?
Oh, godinu, simukulikonda gao ilila msongano. Ndiangada kumverela, akungo dziwa kuti kukhalapo kwa Mulungu kulipano. Ndicho chimene ine ndi machikamba. Mofana na choncho, inu mumango mvelela ngati, ndiangada kumvelela ngati kuti inu, mungo fula mokweza. Sopano tieni tingona. Ndikungo mvelela ngati, ndichina chake, chomwe iwe unga fune, kuli ungo fula mokweza. Mugona.
Quatate namba sesani panzimu wanga kipemba mukuya kwachi.
While we're in worship, we're going to anoint the sick now and pray for them. Would you come right this way, ladies?
Pamene ife tiri mukupembeza, ife tikuti tiwadzoze odwala tsopano, ndiwapempherera iwo. Kodi inu simungabwere njira idona?
What does this mean? The prayer of faith shall save the sick.
Kodi ichi chikutanthauza chiyani? Pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa odwala. Aliyense mupemphero tsopano, muzingo yingʼungʼuza nyimbo imeneyo. Muzingo ganiza za Yesu akuchiritsa odwala. Muzoza iye ndi mafuta.